wonderful people, great Biafrans, wherever you are on this planet, we are welcoming you to a special edition of the News Hour coming to you. In fact, a special Thailand edition of our program coming to you today live from Bangkok in Thailand. I'm Nnamdi Kanu. I happen to be the host and director of Radio Biafra, and by the special grace of God, a servant of the wonderful people of Biafra, wherever you are, on this day, the second day of September in the year of our Lord 2013, we are welcoming you. This is a special program meant for our people who are here in their great numbers to tell you what Thailand is like and what the hope and aspirations for Biafra is in this very place. Wherever you are listening to us from on this planet, we are welcoming you. As always, we say good morning, good afternoon, good evening, even good night to some people, because in every country, in every town, in every city around the world, you are listening to Radio Biafra at this very time, either through RadioBiafra.co, BelieHumanRights.org, Indigenous People of Biafra.org, or People of Biafra.org. Please, the number to call should you wish to join us is +66 813 003 120. I repeat, +66 813 003 120, or +66 95 96 30 764. I repeat, +66 95 96 30 764. We are here to make sure that there is peace in Thailand, that there is progress, there is brotherly love, and there is a lot of progress in as much as Biafra is concerned. People are here, the hall is packed. We are coming to you live and direct from Bangkok, as we said, that this is Radio Biafra on this segment of our tour of the Asian countries. We have been to Malaysia, we are in Thailand, we are going to China, from there we'll go to the Philippines, we are going to Indonesia, and also Japan if possible. We are welcoming you wherever you are. I am surrounded, I don't know where to start from, but I think I'll make a head start from the floor today, please, before it comes to the people who are around us. You will take the microphone from the left here, you will give us your name and where you come from, your full name. Is Butahani? Nahan Nagani Nankai Gasu Asu Buta. Ige nyanya hage gwanya hanage egwanya obisi reporter onu obisi reporter na nka bu Radio Biafra obuna Thailand gasi na gbasi uzi nka bagala banka ine wetana soso nka ala anye nka na eme na elekra anya sa na huru uchi ma kwa na elekra anya abo ni isi ututu na Thailand banka ne mana soso beke nke ta bu nka soso igbo ka umunne na umunne wike nori akpariwa obubo biko gani hwanne mgwama hage na obisi reporter biko. Kusi o kwike
afa
mbo obinna obu. Aha. Solo besige kanu kne ku ku ego na tole.
Afa mbo obinna obu.
Aha.
Mwa wa afa Biafra. Mission from Imo State.
Ebe ni Imo State gitse buta.
Mission from Olosaide.
Olosaide. Olo wa Olosaide. Ke be se amun kuri.
Mission from Idato North.
Ba ke be se buta. Iwo ni Idato. Gani hubiko?
Afambo Innocent Ifejiga. This is Anambra State. Abo Enando, Ikemnando.
Yes, Neku.
This is my family. Nibe Ifejiga.
There are one number.
This is Imo State from Nigeria.
Olu gige lite elu nnu
ana kwa Nigeria ma awu Nigeria ni ba mu Biafra
ah e gwa 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 nya ha gozo
Ikechukwu Obasi
Ikechukwu Obasi
Elegonye
Elegonye
Elegonye family country
la local government
usu local government
ndewo ndewo
so and my alone
ndewo nnu biko nya ozo
afa mu bu Emeka Jona Akaniro Abomo onye Ozitem Abia State.
Ozitem ndioma.
Bend the local government.
Otoma.
Abomo wafo Biafra. Ana mekele ndi Biafra nile udodoro nu.
Ndewo wanno ma ndewo biko gani.
Ndewo munne.
Ndewo.
Afa lobo Azoka onye Jobu. Esi Anambra woreje. And abmonye orifte
n'umeshi and asina ihe alowa atumatu alowa ayi na atu no ya ga n'iru na ha Jesus.
Amen. Amen. Ndewo, ndewo.
Ndewo igbo mmanman. Ndewo igbo ekenem. Abụ m nwaafọ, aha m bụ Ifeanyi Chukwu Udokoro. Abụ m nwaafọ Akaọkwa, Unidato North Local Government. Obi dị m n'aṅụrị na ụdị otu anyị si achụ maka ala nna anyị bụ Biafra. Maka ihe a na-eme anyị na Naịjirịa adịghịzi anyị mma na anyị chọsiri ịzarazi aha onwe anyị. Anyị ga-enwetakwu ya n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwaanyị.
Amen. Amen.
Igbo bibu ekele m unu.
Ndewo.
Igbo bibu ekele m unu. Nke onye chiri ya sere. Afa m bụ Nwadiala Emmanuel Emedom nke si n'ime Imo steeti nke dị na Biafra. Abụ m onye ime mba nọ nwa afọ Igbo. Biko, ana m ayọ ụmụ Igbo ndị ọma ebe ọbụla si na-ege m ntị n'olu kịta nụwa ka e biko kwadoro anyị atụmatụ nke Biafra ka anyị ike wee chọta ha na-achọ. Afọ anyị na-ata n'obodo anyị bụ Naịjirịa akalịka. Oge a ka oge anya onwe anyị ga-enwere onwe anyị. Igbo bibu ekelekwe m n'ọzọ.
Ndewo. Ndewo.
Igbo bibu mmaman. Igbo ekele m unu. Nke onye chiri ya zere. Afa m bụ Sunday Agụ. Esi m na ime obodo Udi local government nke dị na Enugu steeti na ala Biafra wee na-eje. Biko, ihe m na-ekwu bụ na ọ na-abụ analụ nwata ihe ewene aka n'elu aka furu onye ahụ ụfụ owene ihe nwata nye ya n'aka ya. Oge eribe mgbe anyị bụ nwata wee kunye owene ihe Chukwu nyere anyị na ala Biafra. Nke onye chiri ya zere m.
Ndewo. Na-eme n'ọsịsọ ọsịsọ.
Igbo bibu ekele m unu.
Ndewo.
Afa m bụ Chibike Onyenwe from Anambra steeti. Nwa Agụata onye nwafọ Biafra ka nwụ.
Na-ekwu ihe na-ekwu. Onye jikwa na igwe ekwentị na-ekwu okwu ebe a biko. Ya si ebe a wezụga onwe ya. Biko gaa n'ihu.
Afa m bụ Chibike Onyenwe from Anambra steeti. Nwafọ Agụata ekwuru ọbịa. Onye ọma Biafra ka nwụ. Sara m ekwu na Chineke ga-enyere anyị ka anyị nweta ihe a na-achọ ka anyị nwee ike naba anyị ike agwụ na anyị n'aha Jizọs.
Amen. Ka onye ọzọ.
Ụmụ Biafra ekele m unu.
Ndewo.
Mụnwa bụ Chukwu Ebuka Paulinus Ngobidi. Esi m Anambra steeti. N'ime Anambra steeti mụnwa bụ onye Okija. And n'ime ụlọ be m bụ Umuhu Okija. Dịka anyị kwuru nyaa anyị gwara ụwa niile okwu. Anyị nọkwa n'ụbọchị tata wee na-asị ndị bụ Biafra niile n'ọbụrụ sọsọ ndị Igbo ebe ọbụla ịbụ nwaafọ Biafra ka ị nyaa anyị ntị n'ụbọchị tata site na redio nke Biafra si na mba Thailand n'ime Bangkok wee na-achọ ka anyị gwa ụwa niile okwu n'oge awa a. Ana m ekele Biafra niile. Udo dịrị unu.
Magoma. Ndewo. Anyị anaghị anụ olu ya. Gbanyụrụ ya gbanyụ. Agbanyụrụ ya gbanyụ. Ọ gbanyụrụ ya. Unu awụdịrị agbanyụ ya gbanyụ. Unu hapụ ya etu ahụ.
Afọ m bụ Uzonna Etuke.
Ndewo.
Onye ụmụnna Anambra steeti. Oyi local gọọmenti. Biafra ka anyị mụ.
Ndewo. Ndewo. Ka ebe onye nke a sị na-ekwu ọpịnye ugwakwa igwe eji ekwu okwu gbanye ugo mikrofon ya biko unu gbanye ya.
Biafra na-ekele m unu.
Ndewo.
Afa m Steven Ebuka Okoro. Abụ m onye Enugu steeti, onye Eziagụ, onye mgbagbu ụwa n'ime Eziagụ. Famili m bụ ndị bụ Okoro. Azụ m unu nke onye chiri ya zelo.
Ndewo. Ndewo. ke ndị na-ekwubeghị onye ọbụla onye atụla ụjọ
ndewo. Afọ mgbe Mr. Simeon Anyadimachu, abụ m onye itinasọ na ọsụ local government. Tụrụ eji m ohere ya na-ekele ndị Biafra niile. Tụrụ na azụmahịa dị na ya bụ ihe mere anyị mgbe mbụ, so anyị na-achọ ka anyị wepụta ya. Anyị na onye ọbụla atụ n'egwu dị nnọọ ọ bụ na akọrọ ede ehi ehi aja dị na mmanụ eme. So anyị na-enye ya na gọvanọ n'Igbo ka ọ kwado ndị Biafra dị na ka mmiri wee bụrụ nke anyị. Ekele ya mmanụ.
Ndewo.
Ndị Roma mmanụ.
Ndewo.
Onye m na-eleba Ujudo Okechukwu Obiako from Imo State. Ezukwere m na Idatọ North local government. So mụwa na onwe m ana m akwado ihe niile a na-eme ya. Ana m asọpọtụ Biafra ya gaa n'ihu.
Ndewo. Ke ndị ọzọ na-ekwubeghị okwu na-atụ n'ụjọ.
Ụmụnne m na ụmụnne m, ekele gbe m na.
Ndewo.
Aishu from Imo State awọ mma mma. My name is Uchenna Ojiako. So m na-asọpọtụkwa maka nye Biafra na-ekwu ka ọ gaa ọfụma.
Ndewo. Ndewo. Agbanyụrụ ihe agbanyụ biko. Agbanyụ.
Igbo ndị mma 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 nọ. Birikwe nọ. Afa mbụ Chukwu Gozie mmadụ mere. Nwa afọ Imo State from Nkwere local government.
Ndewo.
Obi dị m mma na ihe a na-eme. And ọ ihe dị mma magburu onwe ya na ewu ndị ụmụ Biafra apụta n'igwe. Nye aka onye akpọọla ya n'imi, onye asịla ọgbasaghị ya n'ihi na asị imi bewa anya bewa ihe a na-eme ya na bịa na ala Naịjirịa. Ọ naghị akpọzi anyị ụtọ ka anyị pụta n'igwe chịka ọ na-aka ọnụ ka anyị nweta Biafra nke ọ ga-aha m n'elu.
Ndewo. Ndewo. Okwu onye Abia steeti nọ ebe a. Ehe, sokwa mma ọwụwa anya anaghị ebe a.
Ndewo. Anyị kere m.
Ndewo.
Ezigbo afọ mụ bụ Ezekiel Nwanga. I'm from Ahoza local government in Ebonyi State.
Ebonyi. Jiri ya na-ekwubo okwu. Ndewo. 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 Nwa onye na-ekwubeghị okwu ebe a ka ọ kọwara anyị ebe o si bịa. Anyị chọrọ ndị ndị Igbo tụrụ ime ha, ọ bụghị ndị Hausa ma ndị Fulani ma ndị Yoruba.
Ndị Igbo mma mmanụ.
Ndewo.
Afọ mbụ Okechukwu Nwabisi. Amụ onye Enugu State na local government. Amazị ka IGC ka n'aha Jizọs.
Amen. Amen. Ndewo. Ndewo.
Igbo mma mmanụ.
Yeah.
Afọ mbụ Kristo na Ndubuisi Okeke. Ihe eji mmanụ na Thailand bụ Solo Solo Enugu. Abụ m onye ọgụ local government of Enugu State. Mmanụ.
Ndewo. Ndewo. Biko onye nchịkọta ebe a ka onye ndu nọ na Thailand ka ọ kọwara anyị onwe ya. Pastor Livierekwa ebe a. Ọha na eze na-ege ntị ụmụ Biafra gbara ụwa niile okirikiri na-ege redio Biafra n'oge awa. Biko kelee ha. Nye ha ezigbo ekele pụrụ iche. Biko.
Ụmụ Biafra kelee nụ.
Ndewo.
Ndị ihe Biafra na mmasị kelee nụ.
Yeah.
Ọ bụ ihe obi ụtọ ọzọ ịnọ n'etiti unu taa na-ekwupụta maka ọdịmma Biafra na Thailand. Ejikọ m ohere na-akpọ ụmụnna anyị niile ndị Biafra nọ na Thailand a ebe ọ bụ na ụnụ ụnụ pụta na ụnụ ezozi n'ezo. Ọ dịghị ihe na-atụ ụjọ na Biafra. Biafra nwoke mmọnwụ oke osisi nnụnụ ukwu nnụnụ nta na-ebe na ya. Anyị abịala na Thailand. Anyị egwukwara anyị na ụmụnna nwe ebe anyị gbaala ma anyị nweta ebe Biafra nwe ebe anyị na-aga. Dịka m gwara nụ na dịka m kwu ya n'abalị gara aga n'akwụkwọ Exodus isi nke itoolu amaokwu nke mbụ ya, ụmụ Biafra kwụ ụmụ Israel by Dayan ka Fero jiri jishie ụmụ Biafra ebe si Fero hapụga ndị m ka ha laa. Chukwu na-ajakwakwa Fero sọnụ Moses ya hapụ ndị m ka ha laa fee m ofufe. Anyị ụmụ Biafra, ụmụ ọwụwa anyanwụ, ụmụ Chineke hụrụ n'anya. fero ajụ o wee si fero na ebe ọnwụ na ịjụrụ na ndị agaghị ala ọ gaghị adịrịlara gị na mma na ezinụlọ gị. Otu a ka m si ekwu ya n'ụbọchị taa, ka ha rabụ ndị na-asị na Biafra agaghị adị, ọ gaghị adịrị ha na mma. Ọka Jehova anyị kwuru, ọwụ anyị kwuru, ọ Jehova kwuru ekwu.
Ị
na anyị bụ agbụrụ ụmụ Israel, edogo ya ede, anyị ga-ala feshi anyị ofufe. Ọ bụ nke onye laba na-atụ ụjọ, ọ bụrụ police escort wee na-alala compound ya, ọ laa n'abalị abụọ nke ịtọ gbapụga nke ọzọ na hotel. A chọkarịla mmezi ebe anyị ka ọ dịrị anyị mma. Ndị talent bịakwa be anyị, ha mara na anyị siworo esiwe. Ọwụ ụjọ. Onye nna akpọ ụmụnna anọ na Thailand si pụtanụ ka anyị kwadoro Biafra. Onye mmanụ ihe ọnwụna na ndị jibeghara na-ekele ụmụnna m nọ nga, ndị ahụ ndị na-akwado anyị n'ụzọ ọbụla. Ị hụrụ ndị ị hụrụ ebe a tụdee ha Biafra ya na-ahụ n'obodo a. Ọwụ ndị na ọnụ ụlọ ha na-akpọ Biafra. Ọ bụrụ ha wụrụ ndị na-egbochi ụmụnna ha. Anyị na-ekwuru okwu Biafra, ụfọdụ ime ya ka a kpọrọ n'igwe. Ọ sị m ụfọdụ sị m na ọ wee na gị bịa mkpọ ha n'igwe. Aha kelee gị n'igwe zi ha na-akarị m ụnụ karịa ịkpọ gị n'igwe. Agaghị m ewere igwe akpọ gị ihe m gwara gị ụlọ. Ọ bụrụ na ihe Biafra na-amasị gị, kpọzie mmụọ n'igwe ngwa gị ebe anyị nọ na-agbasa ozi n'ikuku. Kemgbe abalị atọ anyị nọ n'obodo a na-agbasa ozi n'ikuku. Onwe kpara gị aka wụkwụ ihe mere gị. Otu ka nsị ụmụ Biafra na obodo na-atụ ji n'ụzọ ịha Naijiria bụ aha ajụrụ ajụ. Aha ha bụ Naijiria bụ aha bụrụ ọnụ. Ọya ofero ya bụ fero onye na-afụ anya taa Naijiria wụ fero. Ịchụ ịmụ ihe ndị kwekịta were kpali gị, anyị na-akpọ ya kpali. Jide ya n'aka pụọ n'iro, jee ebe a na-eme ihe tọwa ya kịta sị gị debe ya na-adebe gị n'akụkụ ozugbo ozugbo. Sị gị Naijiria ihe Naijiria Nigeria afọla nwere agbali afọ akpa ya Nigeria Nigeria edome gị n'akụkụ. Onye British pụta ebe ahụ akụrụ ya stampụ agbọ wasm na-asị abatawa ụjọ dị America pụta akụrụ ya stampụ. So ọ ihe m na-agwa ụmụnne m nọ na Thailand taa, biko unu pụta na ebe ọbụla n'ụlọ unu ezozi na-ezo. Biafra wụ ihe ọ dịzị ka ọnwa kịta, ọ na-etizi eti. Ọ na-atụla ụjọ ịpụta n'iro kịta gba mmadụ n'iwe onye Biafra. Debe na afọ arụ Naijiria n'akụkụ, kwuo na ịwụ nwa Biafra na na-achụ gị ọsọ n'ala nna gị. Ịbata Thailand, Thailand bụ obodo ọma eji ghara na-agbaghị ụmụnna. Thailand amaka, Thailand nabatara ụmụ Biafra. Ha fụrụ anyị n'anya wụ Thailand. Kpọọ ndị Naijiria na-eme anyị aha ọjọọ n'obodo a. Aha a bụ Naijiria mere ka Biafra na-eshi ishi n'obodo a. Mana site taa, ebe Biafra nna anyị ukwu nwanne anyị nwoke Chineke ji akpọrọ ngwa ọrụ ịgbasa ozi ọma Biafra na n'obodo a, ozi ọma ahụ abịarugo. Na ndị anụ m agwa gị, Biafra abịagola Thailand. Ọ ga-ehiri,
amen.
Ọ ga-ehiri ụmụnna, ụmụnna Biafra ga-ehiri nụ. Abịala ike anyị na ya, abịara ihe a na-afọ anya anyị na ya, ụzọ ọbụla unu si chọọ anyị na ya. Balade ya anyị ga-ezikwa gị ozi, izirere anyị ozi n'ikuku. Gbuo ụmụ ụwa na anyị nọ ya. Manisha gosiri gị na ha nọ ya. Otu a ka ndị talent sikwa gwa gị na anyị nọ ya. Ụjọ adịrị anyị. Ụmụnne nna na-atụ ụjọ. Ụnụ na-akụja akụja.
Mba.
Na ndị na-afụ ka ha na-ekwu ya. Ọ bụghị ajịzi igbo agwa gị ya. Ajịzi ejikwa na bekee agwa gị ya ọzọ. Nwa afọ onye na-anụ ya kịta. Anyị kwere na ịdị n'otu. Ada ebe anyị na-aga. Anyị nwetara anyị na-achọ n'aha Jizọs.
Amen.
Ego ya dị anyị nwetara n'aha Jizọs.
Amen.
Naijiria si na anyị agaghị ala, ọ gaghị adịrị ha na mma. Ka fere si na ụmụ Izrel agaghị ala, ọ fụrụ ha.
O nwetara onwe ya.
Ụmụ ya eburu kutu dịrị egbu ụdị ọbara ha na ha nwụsị. Ndị Naijiria niile si na Biafra agaghị adị, edego ya na akwụkwọ nsọ. Ọsọ ụmụ ha laala bekee, a ga-esi ebe a buru ha n'ozu n'ala. Oge ya erugo ụmụnna. Ka a gana nweta Chineke kwere anyị na nkwa, anyị alaba anyị dozie ebe anyị. Na ndị ihe n'ebe a, ihe n'ebe a, brenu n'ebe a, na-alala iyi n'ebe a. Ị gaa n'ụlọ mkpọrọ dịka m kwere gị nkwa echi, anyị ga-aga n'ụlọ mkpọrọ. Ị gafe obe brenu ụmụnna a na-alala iyi. Anyị chọrọ ka a tapụta ha, kpọla ha n'ala ekwerela nkwa. Nke laala ịla asị ya bịa ebe ọsị gị ya ya izu onwe ya. Ihe ihe nọ n'ụlọ kazi mma karị nke nọ n'ama. Ndewo na ụmụnna. Anyị na-aga ọdụkwu ụkwụ ọzọ nwụwa, aga m akpọkwa ụmụ ụwa. Mana a na m esi anyị ebidogo na ya Biafra na ebe obi amuna kpakpom na bi n'ụlọ nsọ Chineke. Ebe Chineke onwe ya nọ na agbara anya ama. Jisenike mun na ma ga n'iru. Chukwu gozi onu niile. Gozi kwa ndị lega anyị ta.
Ndewo.
Aha Jesus.
Amen. Ndewo ndewo wende na batanu ka ha kọwa onwe ha. Na nke a bụ redio Biafra mba niile nọ n'ụwa na anụ ihe anyị na-ekwu biko gani.
Bo mamman.
No.
Bozon.
Yo.
Mụ awo Chikwado mba agwụ Christian Tools. Eshim na Imo State. Eshim na Imo State. Abịa na Imo State, eshim na Olo Zone. Abịa na Olo, eshim na Ebenator Ekwe Autonomous Community. So mụ abịa Thailand. Nota maka ihe ọma na-eme, maka ihe ndị Igbo na-eme iji gaa n'iru, iji nwere onwe ha na afọ ha na-ata n'iri oge. So ọ machakwara m ịbịa sno keta oke n'ihe a bụ ihe ọma na-achị ịbata n'ala ndị Igbo. Ihe ọbụla bụ ihe a na-eme mụwa na-akwadokwa n'ụdị m nwere ike udo dị n'aha Onyenwe anyị.
Amen. Ndewo, imere nke ọma. Mene nke ọma, ngwa gaa n'ihu.
Ụmụnne nna ụmụ nna m, ndewo.
Ndewo.
Ekele ka m Olisa bụ n'eluigwe fọ ụbọchị ọma dị like this. Afọ m bụ Osito Okeke. Amụ onye Anambra State n'ime Umunze, Urumba South Local Government. Nọn rinne.
Ndewo. Onwe onye ọzọ na-ekwubeghị okwu biko ka ọ kọwara anyị onwe ya.
Ụmụnne mma mma
udo
dịrị ọnọdụ kwaranị m. Mmụọ awụ John Mbanugwo, nwa dibe nta na ụmụ di m ike dum. Ihe anyị kwụgbakọ ebe Oluwa ga-emezu ha n'aha Jizọs.
Amen. Nwanne anyị nwoke nke ikpetemazụ na mmadụ ole ma ole dị iche iche wụ ndị kọwatara ebe ha si pụta. Ụmụ ndị na-asị Imo Steeti, Fada si Anambra State, Fada si Ebonyi State. Ebe ha abụghị ebe unu si pụta. Ihe a bụ okike ọjọọ ndị si ugwu Awụsa kere n'ime ndụ anyị. Mụa na-ekwu okwu, abụ m onye isi ama Fada ka nwanne anyị nwoke nke kwuru ikpetamazụ. Ọ na-eme ị na-akpọ aha ebe isi pụta, ibiri n'ọnụ mkpu kpọrọ aha na-apụ n'ezi. Kpọọ mpaghara isi pụta, aha ya ọ bụghị Autonomous Community, onwe jesi na Autonomous Community pụta. Mụ awụ onye isi ama afara ukwu Ibeku. Esi m na Autonomous Community pụta. Anyị na-anabata nne n'otu n'otu n'ihi na unu pụtara n'ìgwè ọzọ igosipụta mmasị na ịhụnanya unu nwe ebe obodo unu bụ Biafra nọ. Anyị were ohere a na-agbasara ụwa niile ozi na-asị ha na ụmụ Biafra nọ na Thailand n'ezie n'ezie. Apụtago ha, anyị ahụkwala na ha. Anya asị, onwe onye ọwụla na-esi ngọngọ, onwe onye na-ada mba, onwe onye na-ajụ ese, na-ajụ ajụjụ na-asị Biafra nke unu na-eme ọ bụ gịnị? Unu ga-agazie ha ozi na Thailand anyị nọ n'ime ya. Ndị ọbụla na-ege ntị ebe ọbụla ha nọ ga-agazie ha ozi. A ga-akọwara ha na ihe bụ isiokwu anyị, ihe mara anyị si n'obodo ọjọọ bụ Naịjirịa wezụga onwe anyị bụ a na-ekwu ihe ọjọọ e mere eme ka ndị okpukperechi Islam si na-egbusi anyị. A na-ekwute nke ha mere eme na-egbusi anyị. Ha kpọrọ nwanne anyị nwaanyị Charity n'ike, yiwe uwe okpukperechi ha, ma ha tụrụ ya ime ọha na Chineke ha ma. A na-asị ka a hapụ ya na eleghị anya na nwa agbọghọ dị otu a gbakwujere nwa nwoke. A na-ekwu ya ọzọ eme. Ma ozi anyị na-anata n'ụbọchị nke taa bụ na onwe nke a na-akpọ nwanyị nne nne mmadụ a na-akpọ Jesse Ukeje. Ọ bụ onye lue ọma ụzọ Akọli nọ na Bend Local Government Area n'Anambra State. Ọ na-eti mkpu na-asị na nwa ya nwanyị bụ Joy ihe dị mma Ukeje. Ndị ugwu Awụsa kpọrọ gị ya Rita, nwatakịrị akpọrọ aha ya bụ Rita Chinedu Ukeje. Ọ dị afọ 16, 15 years old ka ndị Awụsa kpọrọ. Gịnị mere ndị Awụsa ji kpọrọ ya? Ọ bụ n'ihi na anyị hapụrụ obodo anyị gbasịa. anyị nọ na USA, anyị nọ na Britain, anyị nọ France, anyị nọ Holland, anyị nọ Japan, anyị nọ ebe niile dị iche iche. Arụ dị otu a na-eme 15 years old girl, 15 afọ 15, obere nwa, tata ka ọ bụ, ndị Awụsa kpọrọ ha anya n'ike, si unu ga-eme gịnị ka onye unu bụ? N'ihi na ndị mmadụ gbara nkịtị, anyị enwezighị ụmụ okorobịa, anyị enwe ndị ga-apụ ga kwuo okwu. O nweghị ndị ọwara n'etiti anyị ndị Awụsa na-atụ ụjọ, ma ndị ha na-asọ anya. Arụ dị otu a na-eme, unu ji onwe unu ajụjụ sị, ọ bụrụ na ị gaa n'ugwu Awụsa gaa kpọrọ nwatakịrị ugwu Awụsa dị afọ 16 na-efe ofufe ha nọ n'Alakụba, ọ bụ gịnị ka a ga-eme anyị? Amaka m ihe na-eme ka ụfọdụ n'ime unu, ihe na ihere na-eme m, nle ihe na-eme n'ụlọ ezigbote ihere na-eme m. Chibọ anụ ọzọ, ụbọchị niile ka mpụ niile dị iche iche, ihe ọjọọ arụrụ ala ekworo ka ọchịchịrị na-adakwasị anyị. Nwanne anyị nwaanyị akpọrọ gị ya, nwatakịrị nọ na SS3 ebe a na-akpọ Top Spring Secondary School na Zaria. Ndị Alakụba buru ya n'ike. Onye buru nwatakịrị a, onye na-akwa ụgbọala rere ure, na-esi isi onye Awụsa, aha ya Wosman. O buru nwanne anyị nwaanyị bulaa n'ụlọ ya gaa dosa, na-enwe aṅụrị. O kweghị ka nwatakịrị a gaa lee ule dịrị ya nụ. Nwatakịrị eleghị ule, nwatakịrị Igbo, ka ndị Awụsa na-apụrụ n'ike na-ajụ anyị unu ga-eme gịnị ka ihe n'ụbụ. N'ihi na ọ bụ akụkọ ọjọọ dị otu a mere redio Biafra ji hapụ London bịa ebe a ka gbasara unu ozi, n'ihi na o nwere ụfọdụ n'ime anyị na-anaghị anụ ntị. A na-agwa ha na ihe ọjọọ na-eme, ha sị mba, na enweghị ihe ọjọọ na-eme, na ha na-akpata ego, na ha na obodo ndị ọzọ na-eri na-aṅụ na-aba, mpụ ka mpụ na-eme n'ụlọ ebe ha si pụta. Ndị dị otu a ka anyị na-agbasara ozi n'abalị nke taa, ọbụladị ndị iberibe nọ n'Amerịka, ndị nzuzu na-enweghị ọgụgụ isi. Ọ bụ echi gara aga ka anyị na-agbasa ozi na ndị Awụsa gbara ụgbọelu gaa Dallas nọ na Texas n'Amerịka. Ụmụnne anyị anabata ha, sị ha kwuo okwu. Ere ụbọchị nke taa sị na ha pụrụ nwanne anyị nwaanyị n'ike. Abduction, 15 years old. Jụọkwa n'onwe gị, ọkwa anụgụ maka nwatakịrị nwanne ya nwaanyị, ka ihe ị ga-eme? Ihe a hụrụ nwanne gị ka onye Awụsa pụrụ n'ike gaa na-edina, 15 years old. 15 years. N'ihi na onye pụọ gaa jụọ unu ajụjụ sị, ọ bụ gịnị mere unu ji na-achọ Biafra, unu gwa onye ahụ ka ọ gaa na redio Biafra webụsaịtị gaa gụjuru ụwa ya afọ n'ihe ọjọọ na-emenụ. N'ihi na onye na-akwadoghị Biafra na njem anyị na-aga, onye na-akwadoghị anyị n'ihe anyị na-eme, ihere ga-abụ nke onye ahụ. Amakwaghị m ma ụmụ okorobịa nọ ebe a ka ọ bụ ndị ụjọ nọ ya. N'ihi na anyị ruru na Malaysia, Malaysia na-eme nnukwu ire. Chineke wụrụ m onye ebere, nnukwu ire dị egwu Malaysia gbara m. Anyị nwe mmadụ na Malaysia. Otu aka ahụ ka anyị na-agbasa ozi na-asị na anyị ahụgo ndị mmadụ na Thailand. Ihe ọzọ a na-ajụzi bụ ka ihe ha ga-enwe ike imeli. Asị na a na-ese okwu, onye nke a chọrọ iwu onye isi, onye nke a chọrọ ka onye ebe ha wụrụ onye isi, onye nke a chọrọ ka nwanne nwunye ya wụrụ onye isi. Ebe a na-azọ ndị isi na Thailand a na-egbusi ụmụnne unu n'obodo ọjọọ bụ Naịjirịa. Ụfọdụ n'ime unu na-agba ọsọ, asị ụfọdụ bịa ebe a sị na ma m bịa ma hapụ ebe m bi pụta, ndị unu na-akpọ ndị eke bụ ndị uwe ojii nwere ike iburu m bulaa m ụlọ. Asị nwere ka eweta ọgbakọ a n'ebe ibi, asị mba ebubigo butekwala ebe a, ahụ anyị ka anyị si gbakọ ha ga-abịa bụrụ anyị niile isi obodo gị Chineke gaziri agọzi gbapụ ndị na-atụrụ mmadụ ndị na-eme mpụ niile dị iche iche ewere ọnọdụ n'ime ndụ anyị ebe niile anyị si pụta anyị nọrọ ebe a na-agba ọsọ ahịa m na-akpọ ya hustling ụfọdụ na-emekwa ọfụma kama na o nwe ofu ihe unu mere na-adịghị mma unu chefuru ụmụnne unu nọ n'ụlọ ọ bụ n'ihi nchefu a unu chefuru ụmụnne unu mere ndị Awụsa ji ha hụ nwanne unu nwaanyị ha ebukọrọ ya n'ụzọ n'ihi na ụfọdụ n'ime unu ewezuga eleghị anya Pastọ Livi n'ebe a eleghị anya na maazị ya n'ebe a na Solo ka ekwe ndị ọzọ ndị na-efe achọ okorobịa okorobịa kụ n'ụwa kama mba ndị ọzọ kụ n'ụlọ eleghị anya sonyere nọ n'ụlọ dị ihe a gaara eme ọbịa mere anyị ji chọọ Biafra ọsịsọ ọsịsọ etufughị oge n'ihi na nzọmụkwụ anyị na-azọ ka anyị gaa nweta Biafra abụghị nke ndị mbụ mere anyị ga-enwetarịrị Biafra ma anyị enwetaghị Biafra ọsịsọ ọsịsọ anyị nwụọ n'ime ọnwụ na Naịjirịa chere anyị ọnwụ si na ọnwụ ga-akpọ anyị ihu anyị ga-anabata ya etufughị oge kama anyị na-ekwe ha nkwa anyị ga-ememela Naịjirịa Naịjirịa ga-ala a ga-agba ya ọkụ ọ ga-ada Naịjirịa ga-ada anyị achọghị mmadụ niile ihe a chọrọ mkpụrụ mmadụ ole ma ole gbasiri ike wuo ndị Igbo tụrụ ime ha n'ihi na ọtụtụ n'ime anyị ọwụ ndị Yoruba mụrụ anyị anyị eme otu ihe ndị a si mee mere agbụnye anyị ụjọ n'ahụ na ị ga-ịnọ n'ebe gị dịka nke mere n'ebe a na-akpọ Umuekwune n'Irete ma mma onwe onye Imo steeti isi Irete m n'ebe a ndị Awụsa chịrị nnama ha banye n'ime ọrụ ndị Irete mebisie ihe akụrụ n'ubi nke ezuru ha ha adagide ụmụnwaanyị anyị ndị mama anyị nne nne anyị na-ezuzu ha n'ime ọhịa mgbe ụmụ okorobịa kụnyere ka ha gaa jụọ ha sị ọ bụ gịnị ka unu na-eme n'ihe unu na-eme bụ arụ agbara mmadụ na-abụ n'ime ha gbatuo gbagbuo ha ha nwụọ mgbe ndị uwe ojii Naịjirịa bịara ka ha jụọ ese sị ọ bụ gịnị na-eme a sị ha lekwe ndị mere ihe ọjọọ ma jide ha ha sị mba unu hapụ ndị Awụsa ka ha chịrị nna ma ha pụọ ha nyakwa egbe ha n'azụ mgba mbụ ihe a na-eji mgba mbakwa ihe a na-akpọ daga ugbo ha na-anyazi egbe na-akpagharị n'ebe anyị si pụta unu gba nkịtị akwụna hụrụ Thailand unu nọ ebe a ka unu ga-anọ ma ụmụaka ha eto na-asụta ọwụghị Igbo ka ha ga-asụ ebe a ka unu ga-aka nka nwa eli unu ebe a unu mana ọwa arụ ebe anyị si pụta isi nwa afọ Igbo ịtọ na mba ebe a ka unu ga-anọ wee mebie nso nso unu ga-erute ụlọ wụ ihe unu na-akpọ home movie eleghị anya unu lee pesensị nzọ ọkwụ akwa aha ya that is the closest you will get to your village mụ na-agbaghị mbọ kama na anyị mụ na Chineke nọnyere anyị n'ihi na anyị kwụwara aka anyị ọtọ na-ekwu eziokwu na redio Biafra na-agbasa eziokwu atụghị egwu mmadụ ọbụla Chineke kere ka mụ bụghị onye ọwụ onye ọwụ si n'igwe daa pụrụ isi abụọ n'ihi na ihe mere anyị ji hiwe redio Biafra bụ ka anyị gwa mba ụwa niile na o nwee ndị a na-akpọ Biafra lekwa ebe ha si pụta na ha chọrọ inwere onwe ha ọsịsọ ọsịsọ etufughị oge a ga-agara ya iji ụkwụ a ga-etinye ya uchu ọ ga-efu ego ọ ga-efukwa ọbara kama na egwu anaghị atụ anyị o nweghị ọdachi ọbụla chere anyị n'ihu anyị na-emeribeghị ihe anyị na-eme n'ụbọchị nke taa lekwere na unu gụọ ngwongwo anyị bụ bịa bakwa a na-agụ ya ọnụ ozi esi ebe a na-agbasa ndị nọ Brazil na-enweta ya ndị nọ South Africa na-enweta ndị nọ Australia ndị nọ Russia ndị nọ Canada ebe niile nọ n'ụwa Chineke kere eke a na-enweta ya n'ihi na anyị bụ ndị na-eme ire anyị bụ ndị Chineke gọziri agọzi Chineke agọzie kwunu niile n'ihi na kunu si bata obodo ọ bụghị ndị ọzọ ga-emenwu ya ha mee ya ha ala anyị chọrọ ka anyị were ọgụgụ isi ya were amamihe were obi ụmụ okorobịa unu ji bata obodo a na ọ gara Biafra ozi ka anyị nweta Biafra ọsịsọ ọsịsọ. Anyị anaghị asị Biafra nke ahụ Biafra gwaziri ike Biafra 90 years a na-ebu flag na-agbari na Main Road ka ndị si mebiri 2015 anyị hapụ Nigeria Nigeria dịrị etu a ruo 2015 ogozi na-anya mụ ọgụgụ isi ndị iberibe ka anyị wụ. Anyị akpọkọ unu n'abalị a nke a wụ obodo unu Thailand ka abịa gbasara unu ozi na nkwanye ùgwù anyị ha eji bịa n'ihi na asị na ndị Biafra n'ebe a unu na-akpọ anyị n'igwe ụfọdụ n'ime unu osita ha na-aga ozi nọ n'ime ya na-agbagharị na-agbasa ozi ndị nchịkọta dịka solo ha na-agba mbọ n'ịhụ na aha Biafra pụtara ìhè. Pastor Levi ka m na-akpọ ya n'otu isi na-achịkọtakwa na-edu ịhụ na ihe niile gara nke ọma. Ajụjụ na ajụ ndị Thailand bụ unu ga-ekwe ka ihere mee anyị ka awụsaba kwuru ụmụnne anyị n'aka n'ihi na mgbe ị ga-amụ nwa gị na-acha ụcha eleghị anya ịlụrụ onye Thai mụta obere nwa na-acha ụcha nwa nwaanyị kpọrọ ya gaa ụlọ eleghị anya ụfọdụ n'ime unu amaghị na onwe iwu ha wepụtara sị na nwoke nwere ike gasịrị nwatakịrị dị ọnwa abụọ ebe ọ na-edina wara akwa ikuru ya si na nwunye gị ị na-alụ ya ọbụghị onye ga-akwụsị gị. Obodo a mere ihe Sodom and Gomorrah na-emeghị akwa ya pastọ Sodom and Gomorrah dị njọ dịbiga ya oke o nweghị mgbe ọwụla ha sị gị ga kuru obere nwa dinara n'aṅụ mmiri ara nne ya gị kuru ya na nwunye gị ka ọ wụ sọsọ n'obodo a na-akpọ Naijiria. Anyị agaghị ebi n'obodo ahụ Chineke nna nke igwe ma kama m ga-aza onye obodo ahụ si ebe ahụ pụta ma ọ wụ nọrọ ndụ Naijiria na-ezuzugharị na-apụrụ ụmụnne anyị n'ikikere ọkara mma na m nọ na 6 feet na m nwụrụ anwụ adịghị m ndụ n'ihi na nke anyị dị akwụkwọ naghị ndụ adịghị ama ama. Anyị na-agba ọsọ akụ aka ebe ugbu anyị esi na windo ebe a mapụ nke ọwụ ndụ ihe nyere ndị awụsa ikikere ị na-egbusi unu si n'obodo unu na-apụta mmanụ akwụ ihe ọwụ ekwe ebe anyị nọ ịkpọtụrụ ụmụnne anyị sị ha unu bịa na ka a ga zọpụta ihe bụ nke anyị n'aka ndị iro ha sị gị chere n'ezi ka ha banye n'ime ụlọ ka ha na ala ha ji kpaa ha kpata ha pụta ha sị gị na gị chefu ihe ga bịa ka ha pụọ eru mgbe nwanne anyị nwoke ụwazụrụ ike pụtara anyị soro ya n'azụ kwadoo ya n'ụzọ niile dị iche iche si ya mere anyị ebere ya duru anyị ka anyị na-aga njem anyị na-aga ọ bụrụ ihe mwute unu dị ahụ dịcha unu mma anwụ achaghị unu unu dị ka ndị a mụrụ na township o nwee ihe a na-agwa anyị mgbe anyị dị ntakịrị mgbe a na-aga agụta ọkụ ma anyị gbasa ụlọ akwụkwọ n'ihi na chakoolu ihe a na-akpọ ya ovu ọkụ ịga n'ebe ọzọ ga agụta ọkụ bịa fụwa ọkụ gbara afụfụ mesị ya tinye nkụ n'afụ ya n'ike shie mmiri ọkụ were mee garị ma ị metere ma ị mete gị nwayọ mmiri anyị na-eri ma anyị gbasaa skuulu ọya mere anyị ji hụ obodo anyị si pụta n'anya unu ahụrụ ya n'anya n'ihi na ọ bụrụ na unu hụrụ ya n'anya olileanya m bụ na ime ebe anyị nọ gara eju unu pụtara n'igwe unu ka ndị nọ na America mma eziokwu n'eziokwu unu ka ndị na Britain mma unu ka ndị nọ na Europe mma kemgbe unu ga-agbagide ọsọ ndị ya ru kwuna achọghịla ebe esi mụ unu ebe unu si pụta nwee ike rụọ ya rụzie ya rụzie ka ọ bụrụ ebe a ga na-eji n'anya isi dịka ndị mba ndị ọzọ na-eme ezigbote iwe dị anyị ezigbote iwe dị anyị unu amaghị otu iwe si dịrị anyị n'ihi na anyị mewochaa ya ka o si dịrị anyị n'obi anaghị ara abịa ebe a anyị gara asị Chineke kpọọ onye ọwụla ọkụ ebe ha gbara nkịta na-egbusi ụmụnne ha onweghị chọrọ ikwu okwu onweghị na-ajụ ese ozu ụmụnne unu nọ n'ugwu Awụsa na ọ na mmọchuarị a sị ka ebulete ya ndị Awụsa asị mba e were ozu anyị na-eke ụlọ mahadum niile dị iche iche n'ugwu Awụsa. Ha were ndị a na-awa afọ were na-akụziri ndị Awụsa ka ime ahụ mmadụ dị ozu ndị Igbo ga-eji na-eme experiment n'ugwu Awụsa. Ịpụta mmadụ asịghị na awa ọchịrị ọzụ na-anwụnwa afọ Igbo na a na-emebe ọfụma na Taiwan, na a na-emebe ọfụma na Brazil, na a nọ na Cambodia na-emebe ọfụma. Ejụọ ya sị ya nna ka ebe isi asịghị na awa onye ọgwụ. Kemgbe ikpete maazụ ị gara ebe isi pụta, ọ sịghị na o rukwala afọ asatọ ya gara ụlọ iji ọ ya ebe osi bịa ọsịghị na awa onye Igbo. Kemgbe gaala Igbo ikpete maazụ ọsịghị na awa afọ asatọ. Onye ahụ mmadụ yọnata human being tinye iberibe karị mma bụkọsi nwe ọgụgụ isi. Kee ka ị ga-esi agwa ndị mba niile ofu ugboro n'ime afọ asatọ ka ị gara ebe nna gị? Ọ bụrụ ihe eji anya isi. Obi isi ike nwere ụbọchị ọbụla onye ọnwụ nwere ebulata ya ụlọ ahịa. Ma eleghị anya ndị na ụlọ erie nke wụrụ asị ma onweghị ihe ọzọ rie osikapa ya wuru uru ha ritere n'ime ndụ onye ahụ. O nweghị ihe ga-eme ka Thailand hafụ iguzoguzosi ike ka Malaysia si guzo. Ọ bụ onuwa ga-eme ya ya enweghị isi. Ọ bụ onuwa ga-eme ya ya pụta ihe. Onuwa n'ebe a n'abalị a agaghị enwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị. O nweghị ihe esere mmadụ na ibe ya. Ị chọọ ka anyị kwanyere gị ezigbote ugwu, kpọọ isi ala nye gị, lekwe ndị Boko Haram unu bịa ka anyị gaa. Ọgụ ha nọgịrị n'etiti anyị. Ndị bụ ndị iro anyị bụ ndị iro anyị, ndị nọ n'ugwu Hausa na ndị Yoruba. They are our enemies, not all of you, one after the other. Ụdị mmụọ a nọrọ gị n'ime gị maa na ekwensu bi n'ime gị. Ọ bụrụ ma kpọpụta nwanne anyị nwoke a si ya eleghị anya ya bịa duo anyị, esi mba na ọ gaghị edu anyị. Ajụọ gị, ọ bụ gịnị mere? Esi mba, ị ga-esi n'ihi na ị chọrọ ka enyi gị nwoke gwụrụ ma ọ bụ enyi gị nwaanyị ma nwanne nwunye gị wuru onye isi? O gosipụtara na enweghị nwa Biafra. N'ihi na mgbe anyị malitere iji anya gwara osi unu gaa na webụsaịtị redio Biafra, e nwere volunteer form, tinye aha gị, gwa anyị ihe ị ga-emelitere anyị. Ndị Starland mere otu ahụ. Ndị na-ege ntị na redio Biafra, ha gara ebe a tinye aha. Ọ bụ n'ime ndị a ka a ga-ahọpụta ndị ga na-agara anyị ozi na Thailand. N'ihi na nwaanyị anyị na-arịọ anyị na-ewetara gị ozi. N'ihi na ụbọchị ikpete maazị a ga-asị na anakwa ebe akwa gwakwara gị agwa. Mgbe ahụ icheta na ịkpọrọ site na fon, ichetere pastọ Livin ọnọma ocheta onye ewu ochefuola gị. Ịma ndị banya na-aba moto na-eju gị eju n'ụma nke a. Mana gara banye moto na moto paakị mgbe mbụ n'ụlọ. Anyị na-aba moto na-eju gị eju. Ozugbo moto ụgbọala ahụ juru chepụ, asị nwaanyị na atachment bụ ugboro abụọ ego kwechiri ekwu mgbe mbụ. Ọ sị ka ya kwụọ, ihu hapụ ya ka ya guzo ọtọ. Mgbe onwe onye na-eme moto a gwara nwaanyị a banye na moto a kwụọ $1 na ya asị mba na nnachọ nke juru eju. O wee pụọ na head bridge, asị na enwe attachment na o wee bụrụ oche, oche kichin etinyere ya n'ime ọ ga-anọ. Kama na ọ ga-akwụ $5 sị ebe ike unu hapụ ya ka ya banye. Ihe anyị nwere mgbe ụfọdụ wụ akọ, being clever. Ọ dị iche dị na akọ na amamihe. Akọ dị iche na amamihe. Being clever and being intelligent are two different things altogether. Unu wuru ndị nwe amamihe na awụghị ndị na-eme akọ. Olee ihe ọ ga-erite n'ihe ọ na-eme? Nna Biafra na-eme disef. Ị jụkwanụ ihe esi esi? Ịgba nkịtị ọ bụ gịnị ga-eme gị? Ka onye si Ebonyi steeti ebe a, ka onye ọhụ onye si Ebonyi steeti, ụmụ onye kwuru okwu na ya si Ebonyi steeti. Ndewo, ndewo. Unu gaa na Ebonyi steeti. Ọ zara Enugu ọnụ ka Ebonyi. Ma na enwesị North and South, ihe na-enwe North and South, enwesị ụmụ ahịa nwere North, nwere South. Eke gị ya, ụzọ abụọ. Ọhọzara ezi n'Ebonyi steeti. Ọ na-ara ahụ eke North, ke ọgwụ nke oru mba West na oru mba East.
So ihe anyị na-ekwu na-ekwusi ike bụ na ị gaa na Ebonyi steeti bụ Abakaleke, ndị alakụba ga-akpọte gị n'ụra n'isi ụtụtụ n'elekere anyị ise, kpọọ gị ka ị bịa kpee ekpere n'ebe ha na-agbasa ozi ekpere ha n'okpukperechi nke ha n'isi ụtụtụ n'ala anyị, ka ha na-akpọte anyị ka ị bịa kpee ekpere. Anyị wee na-ajụ Jehova, sị ya, ị gbakọtara anyị azụ ka ihe anyị mere iji were anyị rafee n'aka ndị iro chọrọ igbusi anyị ka anyị nwụọ, n'ihi na 2009 ka anyị ziri ha ozi, ụmụnna anyị nọ n'ugwu Hausa, sị ya na ndị a ga-egbu unu, ha sị na anyị na-ayị ara. O ruo mgbe mpụ a niile na-eme, anyị akọwara ha, sị ha lekwe na ihe ọjọọ na-emenụ, unu gbata ọsọ enyemaka onye ọbụla agba nkịtị, unu lekwa ebe anyị nọ n'ụbọchị nke taa. Biko ana m arịọ unu na-etufughị oge unu. Ọzọ bụ, achọrọ m ka ihe niile anyị ga-akpa n'ụbọchị nke taa bụrụ ihe anyị ga-akpa iwere obi nwanne ịdị n'otu, n'ihi na anyị nwe nwanne dị na mba, nwee nke a nwee nke ọzọ, kama na aha anyị ji na-aga iji ugbu a bụ ọnụrube nwanne agbala ọsọ. Ụmụnne anyị ndị nọ n'ugwu Awụsa anyị ga-akpọlata ha, ahụ ọmụ ha n'anya n'ihi na ha dị iberibe, kama anyị ga-akpọlata ha, a na-egbusi ha, anyị ga-agbatara ha ọsọ enyemaka. Nwanne anyị nwaanyị ndị Awụsa kuru, anyị ga-aga kpọlata ya ma anyị nweta enyemaka, n'ihi na mkparị akarịala. Anyị chọrọ site n'ụbọchị nke taa, site n'abalị a na Thailand bụ ehihie na ala Biafra Chineke gọziri agọzi, ka ọ dị iche dị ihe a na-ekwu na onye na-aga n'ụlọ nwanne ya ka nka. Ụmụ ihe ndị a, ndị ụwa na-ege ya nnọọ, ọ na-enye anyị isi ọwụwa ka ihe ọwụ ị na-eme ndị mba na-emebeghị mgbe mbụ. Ha bịara gbuo anyị 3.5 million kwere mmanụ, ọ ya ga-eme onwe onye na-aga n'ụlọ Harold Wilson Shell akwa ha ka na-erute n'ụbọchị nke taa, ma BP ha nwụọna ka oshi a na-ezu ugbu a ebe a, ka oshi ndị a na-ezu anyị n'ụlọ ga-eme chọcha ihe ị ga-eme n'ụwa ya, ka ị ga kpọrọ nwanne gị ndị uwe ojii ogini na-ese ka ngwa ya na nke ya na-aba mba. Anyị asị na unu bịa ka gosi ndị Boko Haram ka gaa lụsị ha ọgụ, unu na-agba ọsọ oru na nwanne gị, ike apụọ gị, gị wụrụ pawa mic, kama nwee obere ndị a mama ha na-ele anyị ebe a, ịma ha ha na-etochogo ezigbote ogologo, ha akwụsịghị n'ụzọ gbaa aka ntị bewe akwa, kama ịhụ nwanne gị ị ga-asị ya ka ije si na-aga, kee ka anyị ga-esi enye aka, ike chakwụgizi ya bịa ka ya nwụọ. Ka agwa ndị iberibe ndị na-amaghị ihe, agwa ndị ara, ọ bụ gịnị ga-eme gaa aga n'ụlọ nwanne gị? Ilechara m anya, ịbịa n'ụlọ m tinye gị na nsogbu, unu na-akpọ ya ọgwụ, unu na-ewere ọgwụ gasara mmadụ, gwa m ihe ị ga-erite ma ọ gaa nga, tee uru naanị n'ime ego nwa ga-erite. Ọ wee gwa gị na o nwee ụfọdụ n'ime anyị ekwensu rụrụ two story building n'ime biri, gbaa ya fence. Ahụcha ndị nro unu ga-alụsị ọgụ na agba nkịtị, ịhụ nwanne gị na-alụsị nwanne gị ọgụ. Ụmụ ụfọdụ ihe mmadụ na-akọ na fonu isi ahapụ ịgwa m afọ na-asa m akụ eri, agaghị m aga ebe a, onye nke a mere otu, onye nke a mee nke ọtụ nke na-ajụasị isi ezugwara gị oke, ka onwe ihe agbara gị ọgwụ ebe a, onwe ihe na-eme gị n'isi, onwe ihe na-esere gị na nwanne gị, ga-agwa asị ya nna adịghị mma ma lekwe ka anyị ga-esi apụ ndụ. Unu apụ ndụ n'obodo a, ọnụrube nwanne agbala ọsọ, ma inweghị ụdị obi ahụ, biko sikwa ebe a wezuga onwe gị, n'ihi na Thailand ka a ga-enwe ehiwe Biafra ebe a ọfụma ọfụma, ka a ga-esi ehiwe n'abalị a. Onye si ebe o si bata n'obodo a, ịkwụsị na airport unu, ịsị na-enwe nwa Biafra, ị ga-ahụ ebe ị ga na a ga-enye gị nri, gị rie ihe ọbụla ị chọrọ, a ga-emere gị ya ebe a. Unu sikwa ebe a bịa ebe ọzọ, enwe ụmụ Biafra, Biafra kwa gị nke ụwa zuru ike ọ na masọpụ ndị ushi, ọ Biafra ime mmụọ na eziokwu. Yọrọ Nnamdi Olebara
enye mwoke ya se mna idi amini jidere mmamu uwa kiliketere bidobe wa kwarele oyi nye wazirike mranye mwra ha Biafra nezi uchi umo Biafra nebu si umo Biafra ibe ha okwa ndibu kukaram kaine ibu okwa mwane kaine ibu ndị na-ekpe chọọchị nwe ha na-akpa na-akpa ya dimon akwa mmụọ ọjọọ wụ dimon ma onwe mmụọ ọjọọ nọ na-agafe River Niger na ịna Luxurious Bus anwụ ọkụ mmụọ achagide gị si Lagos chara gị chabata gị ala Igbo ụbụrụ gị agbanwe ị na-ekwu okwu ekwugheri ka onyeisi ezughị oge ebe ịhụ nwanne gị na-alụsị ọgụ ndị wazirike bịa were egbe egbe anyị na-achọ ka anyị were galụsị ndị mba ọgụ ọ dịghị o kama mgbe ọrụ ga gbuchie ndị igbo yut egbe apụta ọkwa non-violent movement ịrụrụ aka ndị awụsa ị na-eme non-violent ịrụrụ aka ụmụnne gị violence apụta ndị ahụ bụ ha mba ụmụ bekee lecha anya ha si ndị zuzuru nye efele kwe ndị na-achọ Biafra nwana lekwe ndị ọwụ maka agwa ụfọdụ ndị na-akpa ndị dị otu anyị ga-azapụ ha ha sị na ha siri ike na ha bụ 1,000,000 foot soldiers na-alụrụ Nigeria ọgụ ha na Nigeria agbago ndụ to come and fight us na agwa da will fight them na galụsa nnukwute ọgụ otu ọla ha si chọọ ya will give it to them n'ihi na anyị wofu nchekwube ọchịchịrị darkness anaghị emeri ihe n'ụwa anyị nọ n'ime ya ihe ọjọọ anaghị emeri ihe ọma ọ bụ eziokwu ka anyị ji hiwere dị Biafra eziokwu ọ bụghị ihe ọzọ onye m otu anyị dị ya pụta n'ikuku bịa kwuo ya mere anyị na-eme ihe anyị na-eme anyị na-akpọ akara ị ga-akpọ n'ikuku biko na anamarị unu na-asị nwe ụmụnne nọ na masọpụ gwa ha ka ha si ebe ahụ wezụga onwe ha ọsịsọ ọsịsọ tupu a na-eme ihe rie ha niile n'otu n'otu emena ha arụ n'ala Igbo inwe onye ọwụla nwe shed ma lockup shop na Ọnịcha ụlọ kpọọ ya na fon jụọ ya si ya ka ihe ndị ahụ a na-eme na Ọnịcha ugbu a na-arụ ọrụ agbụrụ ọkwa Freedom Fighters ibu gị bata ịkwụọ ha ụgwọ mekwụọ ha ụgwọ amanye ntụrụ na taya gị ọ daa ebu ekii gị Freedom Fighters ọsọ n'ala Igbo ka m hụkwa ụdị Freedom Fighters nke ahụbekwa m nke a mbụ ka m na-echetara ụwaziri ike na onwe onye na-akpọ Gaddafi mama Gaddafi mgbe mbụ ọ sị na ya siri ike gbasie ike mgbe ọsọ chụwara ebe anyị mara ime gota ka ọ nọ ebe chisapụta ya gba ya egbe n'isi ọnwụ Gaddafi ụwaziri ike is a house fly iwere na ị gara nga nga wụ jọb isi etereseti a na-akwụ gị ezigbo ụgwọ dị egwu a na-egbu ụmụnne gị gba nkịtị egbuo ndị masọpụ tinye ha n'ezu River ọrụ redio Biafra masọpụ na-ekidnapụ ndị na-arụrụ ha ọrụ na-aga okwu ya rute echi ụwazirike kwubere okwu gbasara ụmụnne anyị 100 ha karịrị ya atụbara n'ime mmiri e gburu ha ewere tapolin sachie ha isi jide ha ụmụ nke ndụ abanye ha n'isi ụbụrụ they were asphyxiated suffocated death in the afternoon between 12 and 1 o'clock mgbe anwụ na-acha mgbe anwụ na-etinye igwe the most painful way to die ka ebe gburu ụmụnne anyị ndị a n'ọkụzụ n'ala Igbo over 100 of them nke ndị gburu ndị a ndị SARS special armed robbery squadron or squad ihe a na-akpọ ya ka ndị bụ ndị dị etu a ọ ndị awụsa ha atụ egbu n'igwe n'ugwu awụsa gbuo anyị ebulata anyị ha bịakwa n'ala anyị fọgbusi anyị n'aka tụbazuo anyị n'ime mmiri akpọrọ ụmụnne anyị ụmụ nwaanyị anyị n'ike ha edina amam anyị n'ime ọhịa ma aga ike ugbo anyị pụtasị na anyị mgbe ụfọdụ ekpuru okpu red gbụrụ abụba udele tinye n'ime na-akpagharị na anyị wee ze dị ụta ma ọ wee ze ndị ọzọ. Ihe na-emebi ebe anyị si pụta, Chineke na-ewere anyị ezigbote iwe. Ewefu amara ndị ụfọdụ na-ekpe ekpere na-arụ ya si ya, biko ya chere ihe ọ gara eme anyị. Akwụrụ m ala na-achọ anyị ọsọ monogo, ọkwụrụ na gara ụlọ. Ị na-anọrọ izu ụka abụọ ya wee gbapụta, ịgba ihe na-achọghị ọsọ ebe ahụ. Ebe n'ụlọ mama gị asị gị kemgbe ị na-ala gị bịa ala ọkwa ha ma gbufuo gị. Ala na-achọ anyị ọsọ. Ebe isi pụta na-achọ gị ọsọ. I challenge you to go home and spend 3 months. Ị gaghị emenwu ya na ndụ. Impossible. You can't do it. Ihe n'obi nna gị ọnwa abụọ, ị gaghị emenwu ya. Nobody here can do it. Everybody. O nwere ga emenwu ya here. You can't try that nonsense. Gị na-achọ gị ọsọ. Akwa arụrụ ala anyị rụtachara na-achọ anyị ọsọ. Ala na-achọ anyị ọsọ ebe anyị si pụta. Ndị awụsakwa na-abata na-ewere oke nke rụrụ ha. Unu ga-ajigata aka ebe a. Anyị ga-aga n'ihu ihe ụwa niile. Ihe ọ bụla unu na-ekwu n'abalị ndị ụwa na-anụ ya. Ịhụ na Thailand bupụtara isi, nyere Malaysia aka, nyere China aka, nyere Japan aka. Ịhụ na anyị pụtara ihe, n'ihi na ebe a wee ebe anyanwụ na-esi apụta. This is the East. Onye m si ka m gwa unu, ndewonu. Ọnwa onye nwe ajụjụ ma ihe ọ chọrọ ikwu ya ekwu obi ka.
Umu Igbo kwen?
Yeah.
Umu Igbo zone?
Yeah.
Umu Biafra kaiwo. Ewe edim n'obi. Ihe ndị abụ Naịjirịa na-eme umu Biafra. Wee na-ekwu. Ebe a na-agwọ nsị ada eti ya ọsị. Because nsị a na-agwọ eti ya ọsị. Nsị ọda anya a na-agwọ agwọ eti ya ọsị. Ọ na-afọ, ọ ga-egbu, ọ ga-emezi anya ahụ akpọ akpọ. Iwe m na-awụ. Anyị n'obodo oyibo n'eziokwu. Ndị anyị na nna anyị nọ baị na-arụ ọrụ ugbo ma ndị na-azụ afịa, ndị Hausa were na-emegide ha ma ndị ofe mmanụ akpọ Yoruba. Then ihe ọzọ m na-ekwu na ọhụrụ na Biafra anyị na-achọ na ha asa anyị na-agara enye anyị na aga n'obodo oyibo alụsa ha ọgụ. Ọkwala baị. Mana enweghị ngwa a ga-eji alụsa ha ọgụ. Ka ekele ngwa agha nọ na baị ka anyị mara ebe a ga-esi ebido ebido, bikọs ọdụ naanị ha maka esi alụ ọgụ, ọbụkwanụ naanị ha maka esi atụ bọmbụ. N'otu oche dị m na ọ dị m ka Biafra awụọ taa. Biko ụmụ Igbo, ebe ọhụrụ nọ, were n'ofu obi ka anyị nweta Biafra. Ọ dị anyị nwute n'obi. Obodo ụnọ edighị frin ya, US edighị frin ya, Thailand edighị frin ya, China edighị frin ya, a na-achọgharị ebe ọhụrụ ịpụtara. A sị gị hia dam ka anyị weregodi Thailand language Thailand. A na-achọgharị anyị. Anyị kwana ụmụ Igbo, ọ wepụ anya ukwu ma ọwụ okoro ma nwanne gị ori ego ma nke ori ebe were mfụ ọnwa anyị n'anya ka anyị wee tikata aka wee lụsa ndị ahụ ndị iro anyị ọgụ ụmụ fero. N'ihi na ebe nwata na-ebe akwa na-ata aka nne ga na nna ya nọ dịa. Ihe m na-ekwu owu Igbo wu Igbo nwụọ nọ nwenụ obiọma, were n'obi ọnụ niile tin ofu ebe ka anyị were nwee mmeri. N'ihi na Jehova sị na ihe ọbụla onye ọbụla na-akọ na bịa na-aka aka n'ụzọ na bịa na ọ ga-emepere ụzọ wee na-amatakwa ya wee mee n'ihe ọ na-achọ. Ebelivu na Chineke ga-eme na ihe anyị na-achọ ka anyị tii n'aka wee mara ihe a ga-eme. Ndị ejiri mmiri tii, ndị ejiri nnu tii, ndị ji ọsọ tii, etii ọ atọ ụtọ. Mana ihe ọrụ ezi ga-ewute ata etii ụmụ ihe ndị mkpụrụ ahụ dị atọ ụtọ. Ilu ka m tụrụ. Igbo daalụ m.
Ndewo.
Nọọ.
Kendị chọrọ ikwu okwu. Ke ndị chọrọ ikwu okwu. Anyị ma na ọwụ ihe mwute ọnọdụ anyị nọ n'ime ya.
Biafra mma mmanụ.
Yeah.
Biafra bizie nị. Ya dịrị onye ukwu mma dịrị onye nta mma. Onye si ihe dịrị nwanne ya mma dịrị ya dịrị onye si ihe dịrị nwanne ya mma dị ya mma, ọ ga-adịkwara ya mma.
Eziokwu.
Anyị nọ Thailand n'eziokwu, obodo anyị na-awụ obodo anyị. Ekwesịrị m na-asị n'oyibo maka na anyị nwere ndị ihe a e nwere ndị River State and ndị ọdọkpọ na-asụkwa ọmụ ma pijin ihe oyibo ndị a naanị nwere ike ha ga na-anọta asụsụ Igbo ọfụma. Okay. So
ụmụnne m, ọ dị mma na-esi n'aka mmadụ abịa abịa. Ịdị mma a na-esi n'aka ofu onye achọ ọdịna mma. Ịhụ nwanne gị, ịhụrụ nwanne gị, alele ngọ, ha elele ngọ, bụ kasị na ọwụghọ ikehe chike ji amata wata ha dị mma. Ịhụ nwanne gị mejọọ gị, ịgbọ nwanne m, nwanne m ka ihe m mere gị, mgbe na eleta ga-esi wee mee ya ka ọ dị mma, dịka onye isi anyị si wee gwa anyị. Enweghị ebe ji okwu n'ọka aga, enwekwanaghị ebe ji tigbozi ugbu aga, mana e nwere ndị wụ ndị ahụ nge ọ ga-apụta gị si ya sọ tigbozi ugbu aga, anyị zọọ ya ugbu n'aka ihe na-eme n'eme. Mana mpanwụ dibe nta kwuru si na oji ọsọ agbakwụna ọga ama na ọgụ wụọ ọnwụ, ndị ejila ọgụ gbakwute anyị, mana ha amakwana ihe ọwụ. Ọ nọ n'akwụkwọ nsọ na onye gara aga, onye ji aka mgbe ndị ụmụ Izrel, mgbe ndị ụmụ Izrel na ndị Fero amacha mma akwụkwọ nsọ ọfụma, maka mana amatụ m obere. So ụmụnne m, biko ka anyị were na otu obi wee biri, ka anyị were n'otu obi wee mara na awụ nwanne. Onye hụrụ nwanne nga nwanne ya na-ebe, a sịghị m ibe m anya ebe m. Ma echetara m ihe mere mgbe na-adị nwanne anyị nwoke asọ ọpọpọshi n'elu ụlọelu tọpụ ya. Ọ mere n'obodo, ọ mụrụ ihe ndị a na-anọ na-agbacha, ma ọ na-agba mezigbo anya mmiri. Oke a na m echetakwa, e nwekwara nwanne anyị ọdọkwanụkwa n'ime wụ anyị na-akpọ chief ịmanye ọfụma. A sị na ọ wụ onye ọcha tipere ya, ndị ebe anyị oke ndị otu ụwa bịa n'ime unu, bịa n'ime ụlọ akwụkwọ, ndị ebe anyị onye ọbụla ọsọ ngwere n'ọsọ oke n'ọsọ. Ọ mụ nne m, enwere ofu ihe m chere gbọọ n'ogbu naanị na ịmụ ihe mere mmadụ nwa oke, ma gbọọ na ihe mere mmadụ nwa oke. Ihe mere mmadụ nwa oke wụ arịbi ugbo, arịbiri ofu idienye, bịa nke abụọ idienye, bịa nke atọ idienye, nke anọ idi ha na ịwụọla agafe. Nke anọ idi ha na ya si na idienye, nke nwụzi nke a ga-ebeza ebe ezi mụ mma mpa gị mma oke, mụ na ọchịchịra gbapụtara agbapụta agafe egwu n'okwu etikwu na mbiko kụchie buru pụba. Ọ mụ nne m, biko nke anyị were n'ofu obi mara na anyị wụ ofu. Mma mmanụ.
Ndewo.
Biafra ekele m unu.
Ndewo.
Ndị Biafra ekele m unu. Biko.
Biko, nwanne anyị nwoke tupu gị gaa n'ihu, ọ nwụ ozi a chọrọ ịnara, ewele iwe nọrọ ebe ị nọ, okwu oyi dị mma. Biko, ọ bụ onye na-ekwu na nke a bụ redio Biafra, anyị si na Thailand na-agbasa ozi.
Nwanne m, udo dịrị unu.
Ndewo. Ndewo, anyị na-anụ ihe ị na-ekwu, gaa n'ihu na nke a bụ redio Biafra, gaa n'ihu.
Nwanne m, ekele na mụ na onye na-ekwu bụ Ifechukwu Nwọnọ n'enyi. From Malaysia.
Ndewo. Ị na-enweta redio Biafra ọfụma ọfụma ebe ị nọ?
Yes, onye na-ekwu bụ Ifechukwu Nwọnọ n'enyi.
Ndewo.
Malaysia.
Ndewo. Biko, ị ga-agbalata igwe iji na-ego anyị, gbalata ya nnu, gbalata ya n'ihi na onwe ha bekee na-akpọ eko, gbalata ya. Ọfụma ọfụma, ụwa niile na-anọkwa olu gị.
Ọ dị m obi aṅụrị na Chineke emekwana wee nọkwa na Thailand.
Ndewo.
Thailand niile n'ebe a sị ka nkenekwa unu na onye na-ekwu nwa afọ Ifechukwu from Ihiala local government nwa nọ n'enyi. Hello?
No.
No, ndewo, gaa n'ihu.
Ihe m na-ekwu bụ ụmụnne m nọ na Thailand, Tony. Dịka nwanne anyị bụ onye isi anyị bụ Nnamdi, biko ana m asị ka o wee kwupụta ịnwa bụ ndị nọ na Malaysia ji ka anyị wee fụ na isi ifuru ihe anyị na-akwado ime fa. Maka na mụọ bụ Ifechukwu Nwọnọ nọ n'enyi wepụtara onwe m si na ihe ọbụla ọ ga-eri ịfụ na ịnwa were onwe anyị n'aka mbọ ọjọọ bụ ndị obodo a sị na ha bụ Naijiria. I'm out for anything of no gary. Enough is enough for that useless country called Nigeria. So ụmụnne m, biko, enyi dị m ụtọ ụlọ mkpere aka ụmụ nyekwa ịnwa bụ ndị Malaysia support. Hapụ ụmụnne ndị nọ na US na-eme mmiri, ha amaghịba a na-eme. A ga America fujuo na ebe a sigo mmakọtụ, ha ama na America adịkọta ha wee dị otu a. So ụmụnne m, biko, from this move one of my short I go down mount war. Yeah, you know people with me. Opponent is when you go on Thailand.
I'm here. Ganiru.
And go big one of my womb with Bikoni. She said no dream, they can't want the Malaysia as you could do your song. Or why I and Iron Aso, or why I and Iron Ingu. Every day, you know, when I did him by and I bought a drone over and I'm my wife. I have an outflam Borja and Nilebu Budana who is blessed from Trebu Nigeria. I have an outfood many years, the town of Fane Busumwane. And I want my name in and a new Zumro. If you never down my dear, I have one dausa to a room and I laugh off to name me a DJ. I ain't a dinner box here. Umuman Dikoni. Ukoko, not even to go yet, I send for Napuga. We can have him without Ukoko and a cheerful go. I'm because the woman she forgo, I get me far. Oh, I know you have it. I know why. Oh, I know you are. Hello?
I know. What are they here? Gugani, who
is the Bikoni? You're going to be that Bikoni. But I know you want to make a little boy to my cat's wedding. What about my family? We are going to be able to do this. In a family problem, the road young one will be able to wear a time to leave it so Bikon out of Kunj Kojono, Ian on a Thailand and a new story this DJ. Bikon is the United and one, Kai will meet him with his iron asho. Who will land on a US Amway San and on a Tamu Gazan by a Mikan and me? We don't belong.
There were one number,
We'll find him. Thank you very much.
Because you can continue.
Dear Frank, let me know. Biko oge onye sai
no nigwe na ekwuku ewuru okwu ndi ore kasira aka e ma na like bi na bu okwu na mgboro ya ka nwike ganiru ojere kedi ife ai ga eme ka bi ndi bilie human rights and Biafra
nwanne m oluga amagbu olonwe ya nihi nka ndi madu na akpo ho gobla ha na olugi cherekwe bike gweliwe Biko nyanya ha yin ebi si na akpo na nka bu radio Biafra anyi si na Thailand na agbasara uwa nile ozi.
Hello. Aha mo obi nna ngwe cha. Ama ha from Pakistan.
Isi Pakistan na akpo obi nna na Pakistan. Ine nwata radio Biafra.
Yeah, nwata ndara sa na Biafra.
Ndewo gani hu. Anyi no mu nna anyi na ebe a. Gani hu.
I'm not sure if you're a man.
Bilie human rights were war not na Thailand. Dika osi war not na mba Malaysia. So obu ife aha bu ife m ga cho ka anlebere anya na mba wa. Because ego na owula kwansan na agago. Emo si isi ato amoku nka ato. Osi mada bu ha ga anoka with that he kwekorita. So that means nkwa karakta di o di ezigbo mkpa n'etiti ndi choro inweta ofi ihe nke ozi ya ekweni na agukwa akwukwo sai na elekwa anya isite from opopo na agu na aga iga mata that ni umu Israel enwe mgbe ha nwere nghotahie n'ime onwe ha nghotahie ha nwere wo obuladi mgbe Moses bịara gi ikpekpere ha bide na efe chi ozo owu ndị ọzọ ha gara aga ndị pipu ndị gosi esi lekwekwe chi a na-eme exist onwe mgbe o si n'etiti nwa Israel pụta dapụ enwere chi ọzọ ha ga-efe so ihe m na-akọwa bụ bikon ụmụ Biafra ndị ọ na-anọ ọkụ ime ka Biafra kwụrụ na Thailand ndị oyibo na-asịkwanụ charity begins at home na anyị ga-aga ịlụsị ọgụ inweta our right mba niile dị iche iche especially na obodo a na-akpọ Nigeria ndị were anyị na-ata ya afụfụ ndị dị wicked ma nne nna anyị ma mma ụmụ nwaanyị ha na-eme ihe dị iche iche anyị nwetakwala na ha bụ na anyị ga-adị unity here anyị ga-ejikọ onwe ya aka dị unity marazie that yes ya na anyị gaa like enwonye kwuru okwu before say together we stand divided we fall we scatter so let us unite ourselves here in Thailand then before now Ghana confront ndị ọzọ ụmụ Biafra ga ha nọ n'ọnụ
udo dịrị unu
nọ ndewo ọmụ onye ọzọ chọrọ ikwu okwu ọmụ onye ọzọ ma
ụmụ Biafra ekele m unu
ndewo
ya because ihe a na-ekwu maka banyere Biafra obi dị m ụtọ because ihe m chọpụta na banyere Biafra bụ na o ruola mgbe Chineke na-achọ ka anyị nwere onwe anyị n'aka Naịjirịa ihe m chọrọ ikwu na Biafra bụ onye ọbụla nwere nke ọ ma eme okwu ọnụ iji ọkpa omume ya wepụta sora ga iji ya fight ya inwere onwe anyị because onwe onye karịrị mmadụ inweta freedom Nigeria etila ya fojo ebe obu negara nwa Biafra esi ni bonye Nigeria aneze geze like Malaysia Nigeria emela ayi ma omu nwanne anyi ndi no na hospital abia eburu ha ndi no na ebe like country ekwosigo ndi no na hospital abia ha ma na ahu adin abia eburu ha na deport ha to Nigeria ya bu ihe jogburu onwe ya okay na Malaysia immigration ga ga na abai di chiche na agbaka do na akpuru umu anai ma ndi na wutu awutu ha na emeru ama ndi na anwu anwu ihe afọ ọjọ bụ ihe Naịjirịa tiri anyị so mgbe na-ayọ onye ọbụla bụ nwa afọ Biafra ka onye ọbụla wepụta obi ya ka anyị rụọ ọrụ a fụ na anyị nwetara mmeri ka Chineke nna nọrọ anyị ka o mezuo ihe bụ obi anyị n'aha Jizọs
amen onwe onye ọzọ ka onwe ajụjụ dị n'ihi na o nwee ihe dị mkpa anyị ga-eme anyị ga-ehiwe ndị ga na-ahaziri anyị obodo a bụ Thailand n'ụbọchị nke taa ndị ga na-agara anyị ozi bụ ndị ga-erube isi bụ ndị ga-ewere ịhụnanya bụ ndị ga-ewere ịdị n'otu were ndị ga-ewere ihe anyị na-ekwu okwu ya rụtụ ya oge ọbụla bụ onye nụrụ be nwanne ya gbakwala ọsọ ọ bụ ụdị ndị mmadụ dị etu a ka anyị chọrọ o kwa ndị si ebe a ga-apụ mba ọzọ ga-agara anyị ozi dị iche iche n'ihi nke a na ọ dị nnukwute mkpa na anyị chọrọ ndị a niile debara aha ha n'akwụkwọ akpọrọ oku si ha biko nụ pụta welie aka gị elu ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịgara obodo gị ozi n'ime mmụọ na eziokwu ọ bụ ụdị ndị dị otu a ka a ga-ahọpụta n'abalị nke taa si ha biko gaa n'ihu ọ bụghị ihe anyị ga-eme n'ikuku nhọpụta agaghị abụ n'ikuku n'ihi na ụwa niile na-ege ntị onwe okwu bụ okwu ime ụlọ bụ okwu ime ezi anyị ga-akparị anyị agaghị anọ n'ikuku mgbe anyị ga-eme otu a biko pastọ Levi ma nwanne anyị nwoke onye chọrọ ikwu biko ịga n'ihu ga kwuo okwu zọtọ gwa anyị okwu ndewo
nnamdị kamera ekene gị
ndewo
daalụ hinne n'ọrụ ọma ị na-arụ ndị Biafra mana ihe mụnwa nwere bụ sa ajụjụ ofu ajụjụ m nwere bụ ana m ege ntị kemgbe nyanwa isi na patonam wee bịa ebe a nọgide pụtakwa n'ụbọchị tata before wee nọdụkwa ebe anyị nọkide a ajụjụ m nwere ịjụ n'ụbụ na mbido Biafra anụgo ọgụ n'ụlọ ahụ ịtọ zuru ezu emesịa ndị ọcha kwuo sị na-anụrụ ya bụ ọgụ ya nawa ya naba na nwa ya meriri ibi ya emesịa ihe na-ebe na na-ebe otu dị iche iche dịka ị na-ekwu ndị nwa soro wee bidokwa bụ ndị masọ bụ ebido pịakaba 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 a na-ekwu ka a na-ekwu ihe na-ebe na na-ebe kịta anyị erogokwa nke n'ịgbasa ozi n'ikuku gbasatara njem Biafra enwe m na-ajụ sị kedu oge ọ ga-abụ na-asị na nwaanyị daa ndụ adị na-abụ nke ịtagụ ihe bụ obi n'ụkpọ ọnụ ana m ege ntị maka na ọsadebe tiri egwu sị na nwa gị amaghị ahịa na akpụ ya ahịa ihe a na-ekwu abụrọ egwu apụtaba n'aka agba maka a na-ekwu ya etu a na-ekwu ya anọghọ m n'ihe a na-eme ekwubekwusie agasa maọbụ ekwubekwusie a na-ekwu ya n'ụdị ka ọ bụrụ na a na-ekwu okwu ihe mmụnwa na-ege ntị na ihe mmụnwa na-eme na nke ya bụ mpụta na-eme ya sị na m ga-eme ya kama isi ruo ruo ka m ji wee na-ekwu okwu a ọ bụrụ na a na-ekwu anyị bụ igbo n'ebe a igbo niile nọ na Thailand bụ ndị Biafra na ndị Biafra ndị ọzọ e wee nọrọ a na-ekwu ya kịta onye asị nọ nkịta nke echi onye asị Biafra na-ekwu na ya enwetago ya enweta ekwubi ekwusi apụ ha na ebe anyị nọ kịta pụọ ebe ya nọ
onye ọbụla agasị ya jebe je tụba mgbere ọ na-atụ ma ọ mebe ihe ọ na-eme ma ọ na-e kwuo okwu ọzọ kwugwasị ya mbọsị ya kpọzi si na-ebido ogo ka eme ya onweghị onye ga-afụ. Mgbe Odukwu bụ nna anyị ukwu bidoro, o jiri aka ya si ndị Hausa na ndị Yoruba nọ n'ala Igbo na Banu ujiri aka ya kpụrọ ndị agha ya dufee ha n'ofesi mba anyị na ndị Hausa si ha naba na ya chọrọ ibido ọgụ a. Mana tupu ọ na-ekwu ka onye bụrụ ọbụ ihe a ifuru anyị na-ekwu kịta ka a na-ekwu ya na-ekwu ya, ọ na-ekwu ihe a na-eme ndị Igbo kwe etu esi wee gbu ndị Igbo kwe etu esi mee nke a mee nke ọzọ. Ọ bụrụ na ị weta vidio o ji wee jikọ ya Biafra ịfụ ihe o kwuru ebe ahụ, onye mere mmesịa ka ọ na-ekwuzi ya ọ dị ka Young Boy si na ọ ga-abụ yuz a na-asị ya o jukwunye anyị ma jukwunye anyị egbe ka anyị jebe ozugbo. Nyanwa ka m ji wee na-ajụ si kịta ọ ga-abụ ofu na agbasi anyị otu a na-asị ka anyị bido echiri na ka anyị bido nwanne echi mana enweghị solushon, o nweghị usoro a ga-eji wee menye mihe wee merie. Usoro anwa ka m na-ajụ si kịta anyị ebidogo nke a na-eme ya, kedu ihe bụ ebumnobi ma ọ bụ ihe ịtụ ịnya ihe olileanya na the Radio Biafra ebe ha jedebere kịta bụ na anyị ejena na UN gwa ndị UN sị na ihe a chọrọ UN sị anyị go ahead ma ọ na anyị jena UN UN sị anyị ụnụ anwakwa na anwa, anyị ejena gwa ndị America, anyị ejena gwa ndị Robins na-enye referendum ọ na-enye republic na anyị ejego oji egwu a na ihe a ka anyị na ha kwuru na ịnụ dọkụmentị anyị na ha kwuru ihe a ka anyị na UN kwuru na ebe anyị na ha jedebere mana ha sị sị anwakwa na anwa na anwakwa ya anwa mmadụ agwụ anyị wee n'ozi ebe a wee na-ekwusi mmadụ gwụ na ọba anyị ka anyị na-azọ anụbaa m ebe a kemgbe nya ntị wee bịa na anyị agbasaa n'ozi na ndị niile bụ ndị Biafra nọ na mba ụwa niile dị iche si na ha dị nkwadobe na ihe a bụ ihe ha kpadoro iji wee jee ọgụ a na ha ga-eji egbe ọnụ wee jee ọgụ a na ha ga-eji mma wee jee ọgụ a na ha ga-eji aka nkịtị wee jee ọgụ a andị na-etu a ka ha si chọọ isi wee ji ya. Onye ọbụla n'ebe wee soro maka etu ahụ esi kwu na ga-esi wee ji ya wee na-anụ ya ọkụ n'obi kama ọ sị mmadụ gwụ. Mana ọ bụrụ na anyị bụ ebe a na-akọ ya asị na anyị na-akọ akụkọ Biafra abụrọ today ka o bidoro is about 50 something years anyị ma anọkwa n'ofu akụkọ nya ga nji wee kwuo nya ahụ na patronam si na Adolf Hitler si na ya believed in action and retaliation. O nwere ihe ga-egbe mmadụ kịta sị ya na anyị ejee na-agbasa ozi ọma na ihe mba ụwa na-agba anyị ịna kịta na ịfụ na America si na either within this week or next week ha eme isiri ataaki freedom abụrọ na mbe na redio na-ekwu okwu, freedom abụrọ na mbe na-akọ mmadụ ọnụ, freedom abụrọ na mbe na-asị na-abụmụ nwa Biafra yes we are Biafra in mind one our identity in as much as n'ịbụ onye Igbo maọbụ n'ịbụ onye ngalaba ọwụwa anyanwụ Igbo n'ịbụ onye Biafra ihe abụọ identity nke a onwere ihe kwutere ya. Maka ihe ka m ji wee na-asị bụ na ana m ege ntị kemgbe nyaa ntị wee bịa agwa m nsị nge nwa mgbe nnegwe na ana m ege ntị ka m nweta ofu ihe ma ọ ịbụọ ma ọ ịtọ kraka bụ na ihe a bụ ihe ndị Radio Biafra mmegoro ma aka ya eme ma ya ezi wee mee wee nweta Biafra 2015 nnegwekwa anụmarị fato masọbụ bikọs na anọ m n'isi ya na mbido na ihe ji wee chụpụ ihe ji wee mee ọgbaghara dị n'oche ndị gọọmenti na Abuja ma na anywhere nwere gọọmenti house bụ propaganda propaganda niile ahụ eburu eme ha ọhapụ ha n'oche. Ọ bụrụ na propaganda agaghị ejigbo wee bịa kịta ekwuo m sị mba na mụnwa anọrọ ya mana ọ bụrụ na ọ na-ana ekwu ya n'ụdị na-enu ihe anyị ji eje na egbe anyị ji eje ọgụ a na-enu mma anyị ji eje ọgụ a na-enu okwu ọnụ anyị ji eje ọgụ a na ebe anyị jedebere na ihe anyị kpere ndị abụghasịwo echiri na Biafra ya bụ republic no two ways about that. No, here can they agree? You have agreement. I'm on. I'm a party judge. On. I have prepared when judge. On. I judge court to the canon. Most in agam. Now say we Nigeria court. Again, a court. Come when you are. Ano ba ihe aka ekwesiri ibagodo ndị anọ kịta na-ege ntị ọ bụ mpụ n'ikunita asị m na afa m ụbụ redio taf mụnwa bụ onye igbo anda bụ Biafra na m kwuru na redio ụwa niile anụ ya ama gosi dat na nga ọbụla mpụta gị daba asị na mbụ onye igbo otomatika ya onye Biafra esi m na Lagos na-eje Burkina Faso wee pụta na border Ghana neba Mali wee jebe Burkina Faso onye Ghana bụ immigration emeghe passport m ha m onye ọzọ si m kere ebe m si na Nigeria si na mbụ onye Igbo ọ si m Biafra ka ọ kpụrọ ọ si m Biafra si yes so o suoro m akwụkwọ m mba onye m na-ajụ onwe m wee si na ndị a ma na Biafra dị na mbụ onye Igbo ha si na mbụ Biafra ọbụ onye idizi mpụta ka na-ekwu ya na redio ma na-ekwu ya na matiye na news ma na-eme nke a ihe m na-edere bụ kedu ihe m ga-eme ka Biafra ahụ wee ka yiri ya ka efe etu esi yiri nke a kedu ihe ọ ga-eteki anyị kedu ebe a jedebe ke steepụ anyị anyị niile na ebe kwuchaa n'ọnụ kịta na ama ifedi a ịfụ na oruo chiri asị na oruo na omume ịfụ ndị agba ọsọ mana ọ bụrụ na ọkịta asị mere ihe ebe a jedebe na ebe o jedebe na ihe ọ ga-eri na ọ bụrụ na emeghị ha mmadụ anwụọ onye nwe na ya ga-eso join onye n'ọkwa ebe a ka a nọ kịta nekwa ihe ga-eme apụta echiri ne onye ga-apụnụpụ ha na onwe mmadụ na-aba efere mana mmadụ na-aba aha chọrọ fight Biafra ọhịa m na-ene anya sins na-atị ka ịnye anyị dọkụment nye anyị steepụ unu gagoro ọ bụrụ na ọgwa mmụọ ntụkọ unu gagoro na air and ihe unu ọ rịzọt bụ ihe a hapụ ihe ndị Hausa na-eme anyị na ime a na-atụbasị ndị anyị maọbụ ọfịs ha na-eri anyị maọbụ mmanụ anyị a na-amị ma ihe niile na-amị ọ bụrụ taa ka o bidoro far back so ndị anọ na US ma ndị niile na-eme ya ha abịala na-eghe anya fụ na m nwere ike ọ bụrụ na ọ bụ ihe ha eme n'ime ọnọ herichọ ịga nji wee kwuo nyaa mgbe anyị na-egwu egwu si na nye ngị nwa bụ nwee nne isi chere nne debe na tebụl onye ikpụrụ okwu nne ebe ibi iri na bịa nagherezie yi nne nwunye wee na-eri mgbe ebe nne nke dapụrụ adapụ debezie ahụ na-edi oke mana ọ ngị nwe nne ngị siri nne enwe mgbere ebe nne nke dapụ nyika rice na-ekwu rice na adapụ na ị na-atụtụ ozi nke na na-eri risie ya nwuo mmiri ya adịgo m oke mana ọ ngị nwe nne onye eriche nne bụrụ nne pụọ ịghọtago o wee bido kemgbe m mana adịm 13 years ewee nụọ ọgụ Biafra kwucha nọ m na Boys Brigade anyị nwa na-achụ ndị mmadụ oge ahụ ebi oge ahụ amụbara ya etu esi aga ụdọ abịa ndị amị ebe ịchụ ndị civilians ga-ewe kpụrụ ha jee na nke nwa ya foro izu agwa ya m gaa ịgba ọsọ kịta ntụ ọgwụ ụdọ ịda adụm 13 years then so based on that ihe emewu ya mechara okwutekwu Biafra wee rukwe my old age ewee na-ekwukwu okwu ofu anyị pụtakwa ya na-asị anyị ejebe chiri na ma ọ naghị eme nka sịsa na emechaa ya ọ gbasaa gwa anyị one or two things bụ ihe ji Biafra na ọ ga-enwe isi tomorrow ma ọ na ọ ga-enwe 2015 na step a ka unu gagoro ọ na point a ka unu ji na akwụkwọ a ka enyegoro unu na ihe a ka asị unu mee na ihe a ka asị unu eme na a na ihe a ka ọya bụ unu mee anyị nwee nsogbu ihe a ka ọya bụ unu mee anyị dị oke anyị enweta ihe a etu a bụ ya hapụ ahụhụ niile a na-akọ hapụ ma ịkpọ mmadụ iyi ma ọ ime nke a ma ime ndị sandat ọ gaghị azọpụta Biafra na etu nsi wee fụ ya mana ọ bụrụ na o nwere dọkụmentị ọ na ọsọsọ 2 or 3 or 4 ndị anọ ebe a kete focus on that 4 points agenda wee na fight that thing ọ etu nsi wee na tika nke n'ọnụ all Biafra thank you
amen okwu gị magburu onwe n'ihi na mgbe m bidoro okwu echi gara aga mgbe m gbasara ozi a sị m na okwu dị ụzọ abụọ a na-ezi ekwu ya nwee nke a ga-ekwucha etu a ndị mmadụ na-ebe akwa nwee nke a ga-ekwucha ndị mmadụ abụrụ sọsọ aṅụrị jiri ha obi nsị ya na okwu anyị na-agbasa na redio Biafra bụ okwu dị omimi ịla iche echiche chebe echiche ime nwanne anyị nwoke okwu gaa maka ọ magburu onwe ya kama na o nwee ebe nọ na Lagos a na-akpọ Oluwole ịchọ akwụkwọ niile dị iche iche ị ga ebe wetara gị ya ndị bekee na-akpọ ya forgery ịcha akwụkwọ United Nations dere bunye gị iburu na-akpagharị
kama ozi mgbe ị kụrụ aka n'ụzọ United Nations ka emeghere gị ụzọ ka ị ga-ama ma akwụkwọ ibu ma original ma fake. Ị kwuru okwu ebe a sị na o nwee ebe unu gara na Masop enye unu documents. Ama m ndị nyere unu documents. Kama na ihe nna agwaghị nwanne m nwụdat na o nweghị onye ọla nyere Masop documents. Ka nke izizi. N'ihe mere Masop ji na nsogbu taa maka okwu asị, ịtụ asị, lies and deceit. N'ihi na ụdị mmadụ m na ọ na Masop nọ sie ya ike. Awụsa a gaghachiri nna mabata obodo anyị na-erepụ mmụọ anyị anyị. Can't happen, nakwa ndụ na-eme gịnị. Kama na ndị ebe anyị dịka m gwara unu mgbe mbụ, Chineke chi mere obodo otu a ka ọ na-esi eme. Ma ndị amụma ụgha onwe ndị na-agaghị apụta. O kwuru na akwụkwọ nsọ sị, ọ bụ ihe a ka a na-eji amata ndị chọrọ ịla azụ. Ọchịchịrị ga-aghọrọ ha ehihie. Ha hụ eziokwu asị na ha gachi n'ọrụ eziokwu. Ị gwa ha nke bụ eziokwu ha ga-analite ya. N'ihi na ha amaghị ihe bụ eziokwu. Anya anọghị na Biafra na-atụ asị. A na-eprint paper, a na-ebi passport, a na-ebi ID card. Radio Biafra pụtara njem 2009. Ọ waziri ka sị na Masop agaghị etinye ego na Radio Biafra na April, May, June 2009. Anyị ebugide Radio Biafra ruo October 2009 on shortwave. N'ọnụ ha ji rie jirie dịka ha sị na Radio Biafra zọpụtago ha na ha dara ada. Uche nna mmadụ gwara m n'ihu n'ihu. A na-atụrụ unu ashị since 1999. Ijubeghị ndị a sị ya ka ihe unu mepụta akwụkwọ a niile ebunyere unu esinebunyere na UNN or UN. Ka ebe ọ dị taa. Ka ihe akwụkwọ a kwuru. 25 stages. Ka steji unu n'ime ugbu a. N'ụbọchị nke taa. N'ihi na ọ okwu na-ebute okwu. Ihe mere anyị na-agba ihe ndị a na-anwụ. Ụka anyị gwu na anyị anaghị atụ asị. Onye m otu anyị dị ya gwa anyị. Anyị hụ ihe ọjọọ ị na-eme, anyị ga-atụ gị mmehie gị n'ihu. I were aha Biafra zuo oshi, you are dead. Ị ga-anwụ. Don't care who you are. Mgbe anyị na-ekwu okwu mgbe mbụ, ndị na-amaghị ihe o freedom fighting si na nke ihe eji redio na-eme, m na-ele ha na-achị. Ndị na-amaghị ihe. Ndị na-amaghị ihe we media. Kama ịjụ ha sị gị, oh, agụtabe m ya na ahụbe m ya na CNN. Ka ịjụ ha gwụ, gịnị wụ CNN? Ọ wụ media ka ọ wụ. Otu ndị akwa na Ghana newspaper, ha chọrọ ma Punch newspaper 7,000 naira sị ha dị na Biafra ji Lọsidọs bọs, ọ na ha batawa nne echi. A na-agbakiri ala ebe niile. A na-ezu oshi, egbuchi ụmụaka. Eme sit at home the other day, mama dole nwụrụ na sit at home, consist in the forest. Ka ihe mepụtara. Hapụ ha na create aware ịma beribe wa ọrịa. Ne create awareness. Bịanụ ka anyị banye ime ọhịa. Nwanne m nwoke na-ajụ ama ajụjụ ka ihe anyị mepụtago. Na wee si ya na 2009 ka m gwara ụwa niile na anyị ga-akwụsị Anambra elections. Ị bụrụ nwa afọ Biafra ka ihe na-atụ vootu na Naịjirịa. Isi emebiri gị. Unu ma ndị kwụsịrị anyị ịkwụsị election a. Masop bịara n'Awka kpọrọ mụ Biafra, ndị Emmanuel Mall okwu na-edu, gbonye ndị uwe ojii. Ọ nọ na mpempe akwụkwọ na newspaper, m ga-ewetazi gị. Ha sị na ha declared m wanted na m chọrọ ibido Biafran army ka m kwụsị election Anambra State. Waziri ike ji ọnụ ya kwuo. Because they are cowards, they are liars, they are cheats. A na-agwa ha otu ha dị. Nwere otu ndị ga-egwa m. Biafra abụghị ihe okwu asị. That is why he can never get Biafra. Oh no, Masop nọrọ for 1,000,000 years. Ha, they will not smell close to Biafra. They are a bunch of thugs. Go to Onitsha and see what they are doing at Onitsha. Freedom fighters, Ndushi. Which UN did they go to? Onye nyere ha akwụkwọ, o mebe UN nọ. I took a Waziri ka HB chọrọ ịma ihe mere, I will tell you. The highest government official ọhụrụ na ndụ ya n'ụwa, with the Right Honorable Stephen Timms MP, Her Majesty's Chief Treasury Secretary. Boy was looking eager, John Yap or Gan Jamah. I took him there. Joy on you presented the speech for Biafra. I did. He was sitting down. He couldn't do it. Before Stephen Timms, MP Okanond. And I met Mawana Akwaga. Without radio, Biafra, I got on Thailand. Without radio, Biafra, Microsoft would not have removed the red underline under Biafra, made Biafra on a paper. Without radio, Biafra, Google would not have recognized the word Biafra. Without radio, Biafra, I'm going to tell you. Oh, so well, I never saw a radio station. Yeah, Bali, yeah, you see, okay, boy, he's a German. And my head, you're a budget of Bruno. She knew now, no, don't leave media. It's not good for you. Oh, you're about to know who you're going to be. But come on, hand is whoosh. Carriton, oh, honey, boy, you're carriton, you're in the Europe. Unde la neba. Don't have a media guys, why here? No buying and selling. Yet, imagine a CNN with media, BBC with media, France 24 with media, imagine VOA with media. So you don't know what media is. Eh, where's the media? Model labor, I got money we get to pay in money by the start of a mechanic. I got one Nigeria, I got caught. I got Nigeria, I got caught. I got Marie Hunyol and Emily. This radio station. And you go so near who you need on this. You see, a good flag if you are even in is wish Obama. Oh, when you want nine, you walk over by the start of America, could all see Tupu Moses at Rome Israel, Puana, Egypt. Over here, a petition. O deputy, I could say, Gaku Jeffer, Osia, let my people go. It is called to petition your oppressor. Ega, where in Nigeria, I want to go. Oh, but you flag in this, you must make a point to see only Jiginala. Have much Ramela, Masop never did it. Because they don't know how to. They are not educated people. They can't do it. And I prepare here, Obuni Igwe. Bunya Nigeria. Biafra versus Nigeria in a court of law. We can't have a man, they must arrest, and they Biafra arrest. No! We went to court. And then Nanya Hapota Buzanya Nazo, and Abbas Uzi. They could not do it because they can't do it. It's a Biafra blue flag. It's a meeting. I'm not bad. Then Biafra, you must be dreaming. Oh, was written with 25 stages. We hear John Ron or the Kaibana Sego. You wouldn't kill him, you wouldn't kill and bunk him. Joy, I see. At what stage are you in the 25 for Gahan Wagi? You join 1 9, you okay? 25 stages of Maggie. Kayapoqua, you and the Kabe, you and no. Oh, was it Kago, you and Umbo? Okuasi. Okuasi. Mbe Palestine knew what Rihanna about observer status. The whole world knew about it. And all the cafe man is years old. Ndi abatoranya si che no mu hanu mu okoko na menye. Then a paper, we now have observer status and abari ebenin. Every day is for the thief. One day is for the owner of the house. Omo bi afre tegun. Nde ni no kwa furo bara ha, he will account for all of them. Ofu na ofu. He can't go free. God knows. He can never go free. Ihe wona Biafra wo 3.5 million people. A guy a jaha who so she has survived, you must be mad. He shows you, okay, you can't do it. Okuroku no okwe the other day, 2-3 days ago, kahana ezi anya. That he will work with Radio Biafra. Na ahono ndi nene na anya, he will work with them. He's a madman. Owasrike is not intelligent enough to work with Radio Biafra. Man, he's a thug. He doesn't do anything. A gaga job, Romuna, and Akafrona, ego, Abagan Ketty, you must be mad. Ibia passport. He who goes to equity goes with clean hands. Oh, was Rick a passport? He didn't make travel on Kendia Bole, Kijina Bari. He blew nonsense in a resumunan, Hanazo, Hanamanienu, upon a body, bully. Because you know who was an anya. That is what happens to you if you love lies. Ega unimia. In one easy. Yelegin easy. Because you are blind. You can't see the truth. Uno one freedom fighter bin ulu. No one in Chineke Kereke. Name one freedom fighter that lives in an upstairs building. None. Mandela bin a 5-bedroom bungalow. Unu Gosim Freedom Fighter na eme campaign for Nigerian politicians. Unu mana waziri kia na campaign for Nigeria for PDP. Unu manka. Kia ndeni na asa na eme freedom fighting. Masop is a fraud. Iti nye mnanga. I oru ni ige nye 1 billion naira mnyegi 6 years. For free. No longer. Ni kume. After 6 years mpota. Unu ni nene unu bo aroso. Passport. This is South Africa, but Botswana from Botswana, Baga Uganda, you see Uganda, Bobata, Niger, she Niger, Agawa, Sahara Desert. I follow you, no. Now, Bari also. Then, 2 years in anger for your country. When my sub members are dead and buried, Lekeshi and Imala, and I took to ego. Go and tell Owazirike that I have his picture with Patience. If you dare me, I'll publish it. With Patience Jonathan. About the mayor justice of peace for Nigeria, JP, peace ambassador, Joe Owazirike, Monara Patience Jonathan, award honor for peace ambassador. Cow idiot, me I guess on us, Biafra is no work on us because some of case you are. We can't try that nonsense. We are learned people. Our step is only three. Cow will kiss easy. Eba anyi bere nke izizi ya. Sensitization. Number one, media. So ona afyoto wani nena anu ya at the same time. Number one. So that nobody will write our stories for us. Anye ban kitu bwa neme hain neme. O ne Yoruba ima kandi wo unu like roku ashi. Yoruba putu bwa de se. Hey na Radio Biafra Bia Thailand unebunya 2.2 billion. Unu gekweta. Unu ndi bokono you will agree. Because that would be a guy. Who never got a here can you know? Now, what's easy? Transparency. You may come and you too. You may call you a dosage. You never find you're not going to my father not choose a quatu yanaga. By an aga. My mom, the same thing. Thank God they're ardent Biafrans. Die hard. I was recovered a freedom fighter. How many Boko Haram members did he kidnap? But he kidnapped me. These are a bunch of criminals. Nigeria genye masopo egbe ha ja do sanyo ogo. Deye de na mpempa akwụkwọ. Nigeria will give guns to masopo to fight us. Masopo is not fighting for Biafra. They're a bunch of criminals, rogues. And they will die. All of them. And on the air what we have in store. Yesterday that Nagareme election or Zono Bodanyi after a number of elections. That's what I told you. And it's going to happen. And you can make a demonstration worldwide in each country 12 noon from Japan until the sun sets in San Francisco. Nigeria will leave us alone or will burn it down. Nigeria will be destroyed. Mark Egamana is very, very serious. I don't have a jeep. I don't have any starch. We don't believe in dining with Nigerian government. We don't believe in forging papers. Now, I say, I got a UN. Who say, you may be a UN building? No. I got a UN. I got a UN. I got a UN. UN and Kaota Alahu. You not wasi. Since 1999, you've been lying to people. And you think we're going to buy that rubbish in this age? Mehere Hebo was leaking on a campaign for Hakim. Ebo now Hakim 5 million. Is here. You will see it live in his own words. The Wazirike is a rogue, a rat. He's a non-entity. Ayana kwere nyunugu. We talk about Malaysia all the time. Nihin a hane mire. I na gezo transmitter no lo. We will mount our transmitter at home. Unukwana ya kwebeba. Transmitter. We're going to buy a transmitter. We will surpass Radio Nigeria. And I got what the strongest AM broadcaster in the whole of Africa. And I get me. Before the end of this year. Nihin ka. Nen na yin on lo. Gane wotozi anyi na agbasa na obere radio ha. Nobody has ever done it. I end with a simple question. Difficult. Very simple. Wam otu mkpuru ihe masop meptara rute taa since 1999. One thing only. Apart from criminality. Yes, go ahead.
Nnamdi Abikwa n'ọzọ. Ife nchọrọ ikwu n'ụbụ. Onye ọbụla nọ ebe a bụ we are assured men. Ọ bụ na ị gere okwu m na mbido enu ihe m kwuru. Na njem a bụrụ njem ka e jee kọchasị ba mmadụ ma ọ ka e jee kwube. E kwubi ya, ị mara na Ojukwu jere Ghana wee nọ na buri wee declare Biafra wee nata wee wura akụnụba ya wee nụọ ọgụ for 3 years. Ọ nụsịgharị ya n'Ivory Coast ruo na 1982 Nigerian government akpọnata ya. Ọ pụta mee campaign mebere Chagari campaign form wee ike mba front mee many Biafrans attack. Ndị ogbufọ ndị ọgụ ọdụrụ ogbufọ bụla o mee ha attack. But today Afro Ojukwu as a hero, Afro Ojukwu as a eze ndị Igbo gburugburu. O nwere onye wazirika pụtara kọchabịa. O nwere ndị na-akọchi ya bụ ordinary person na-akọchi ya. Even na Thailand there, there was a guy nọ na Patnam. Somebody na-ekwu na ọ bụna enyere Ojukwu anyị atụọ ya akwụkwọ na Ojukwu mere ya ji wee bịa ya obodo a wee na-ata afụ. Na ọ bụna hapụrụ etu Naijiria dị mbụ esi etu a na-enye omifere asị efugị ya ihe na-eme ndị be anyị. Ụwaziri ka apụtaghọ bịa sị na Ojukwu ji mee nke na o ji mee nke na o ji mee this and that wee bido nke ya. Nye ka m ji na-agwa sị bygone be bygone asị nwa afọ Biafra chụrụ ka e nweta Biafra. Ọ bụrụ na Ụwaziri ka emebere na emere mesịa at the end of the day ọ ghọrọ Samson nwaanyị wụrụ n'ana. Ihe ị ga-emezi ebu ka ị pruvuzie ụwa niile onye anụnwa a na-eze na-asị na-eme nke na-eme nke ọjọọ ka ị pruvuzie ya wrong. Si lezie anya na nke pụtara kịta. Kedu ka nke pụtara kịta ga-esi wee bụrụkwa eziokwu nye anyị nwa? Ọ ihe bụ ebe isiokwu m.
I will answer your question.
Yes. Nke pụtara kịta
iji ofu ajụjụ I'll answer you. Ama m ebe ị tọrọ, mụwa tọrọ na ime ezi, ime village. A na-esi na uburu mara kpụrụchi m. By their fruits, akwụkwọ nsọ na-ekwu okwu. By their fruits you shall know them. Give me my wallet now. I did not print Biafran currency to sell to you. Onwe ahịa mbụ bi ebe a. Biko pastor, onwe ahịa mbụ bi ebe a na-ere ere. Mbụ ahịa bi ebe a, may I hear this one. Ka anyị gosi unu ihe ndị a na-eme is this one. A Biafran leader, onye oshi ka ọ bụ. We should have known. Nigeria arrested me on the 28th of April mgbe mụ na Ụwaziri ka mechiri meeting na Lagos airport when I was going back to London. Ha ebuga m Abuja tinye m na detention. Si na detention pụta. N'ime detention ka ahụrụ ihe niile ndị a na-eme. This is the most expensive currency in the world. Egachoya na eBay ga here. One Biafran shilling is worth over £200. Owazurike disrespected us and printed our money. Owonye sia printere anyi ego. Ihe sia me freedom fighting. He went and printed money. You know my honor eme. Obi ego Biafra. Enye ego Biafra onaga ego Nigeria. On eme buying and selling with our money is here. N'ihi na mgbe onye nwe anyị gara Jerusalem, ihe izizi o mere wee ga n'ụlọukwu Chineke, ụma ihe o mere mgbe ọ gara Jerusalem. Mụ na na-agụ Bible. Pastor, kee ihe Jizọs mere mgbe isi mgbe ọ gara Jerusalem. Ụna na-aga chọọchị na Thailand. Ọsọgbu a na-achụ ụlọ batakwa n'ime ụlọ chọọchị. Thank you very much. Money changers. Ụwaziri Ike is a money changer. Ka ọ bụ. Ghana co-printery. Only a central bank can issue currency for a country, not an individual. You see, Biblia. He printed our money and was selling to people. Who knew go? It'll be a passport. And our boy Biraya. And I remember Yerinti. I came here with 3-point agenda. Three. What do you for when him near? Ezioku no gana but Ezioku, that is number one. To prepare your mind to accept the truth. Ezioku. That is why Radio Biafra speaks the truth. Unu game demonstration ne go one in and when they are one day Biafra na hotel la la. Aniga go lo. Aniga put umu korobia but she can go lo and didn't name him jaga chop on high bicycle. You want young hard, they'll go on exile. I go home freely. Or put me in jail. I pray, I beg them sometimes. Kahahu no when they danger who are behind. They will not stay there. Go and tell Owasurike he cannot stay there. He's a rogue. He can't stay there. He will go. I get money, but happy I get exile. One nanny okay kuroku juku or former MPN, yes, so juku came back and joined the political party. Not a very good move. But a moment bojuko potter and Pierre Biafran currency. The juku apota hotwaranya says, and I got eye, look at document territory in a bully, Nana with a Biafra 81 nature. All lies. A moment bojuko so mwaka gana, opi weka road, Nagana condemned mother ego. A moment here became about ideological and philosophical consistency. If you don't have it, you're dead. If you're a freedom fighter, unu joko for ndi na Biafra. Oge ajo ha si ha unu motre na Biafra awon na. Akwu ihe o na egbu. Onye isi anyi mere nka me nka ozo. Ajuju anyi bu ha motre Biafra. The answer is no. He is our Moses. Oge ga nugu sai na anyi butra anyi iwu iri nya anyi. Jehovah, where is he and we walk? Now Biafra, oh, Zubomura, I knew that Biafra is coming. That was the signal that Biafra is. I'm going to go to Chilean. I'm going to say about Bosso, Balachak, or for some poor Madhato. We'll get Biafra. You know, my game, I don't know war. And that you know such a battle never hiring Yazunu visa and a border, but as a Bamunu. Do not allow yourselves to be deceived. Indeed, we'll go no more. So if you put in here, Mji Hundi Bonanya Rute Tas, also if you put in here. Now, Banyan, you believe Banyan in Edda. Only who is you, Kwana Matanke is you. Awachala. Is you, Kunani? Nini, Nanani, Hahiwara, Libo. Sinesio Kubundo. Is the cardinal principle upon which Alibo was founded. Is you, Kubundo. If you lie to our people, you're finished. They will find you out. I don't know what's the couple outside the Coco Biafra, Catoya, Eperere, New Chicago. 3.5 million dead. Every family here lost somebody in the Biafran war. Everybody. Kanoa no potara. Ne Biago Biafra. Nere. Narego Nigeria Tianaba. Nizizuare. Ghana, Nigeria. Unogabaka Regina Lagos. That's in Abuja. Where Joy Asia, you are a freedom fighter. What are you doing flying first class from Abuja to Lagos? Abuja is the capital of your enemies. Can you hear about him? Freedom fighter, Bakwako, Ndushi. You are first class, and I just said your passport, yeah? And I said, don't you know me? Abuja Airport, you got about him again. Akwane say, I am a census, leave census, and I'm not going to lie. This is Radio Biafra. We don't lie. We took Nigeria to court for the first time. Nigeria called Biafra fine. Let me tell you why we don't announce these things in the media. Never. Biafra will go into your heart and you will come out and fight for Biafra. Because he met on the Anobi. Monyo before. Do I know him before? Monyo Pastor Levi before. Never. Nahanu Ezioku, and they came to look for the truth as the three wise men from the east. They saw how come Papa and Donigwe, how one day Hanahana won on a Hugue men and a Bethlehem. How guess Papa and Dagaba Ezioku, truth. You're happier, you are nothing. We talk again at you, no, sir. See you where room, baby, baby. They won. I can't hear you. Una dla gbanyu leave it on.
Omo bi afa ekele mu nozo. E na ikubiko eje na okukuru. Atro mo etobot ile nya nya ba. Na masop. Oje mna na alebo. Ni na okuku masop many times wa. Ni okuku masop. Yes sir. That is where I'm coming, sir. That is where I'm coming. In a, I'm a district officer in Mazob. At least abago mabago. Nako was rekama miya okwa magia 2-4. I'm gonna go like committee the na Mazob. So, but all these things in our committee, all of them went in vain. We are told many people not there today, and even not Thailand. Many of them jihana the chahadegia wana epa alama wazrike hasil wazrike kejiri national hego. And I try format that time. And I try format. Oma can do YouTube here ejiri because of that in bo no nature mano were. Of which many of them I know them. I don't know that. So, check and there.
Give us your, this is Radio Biafra, your name and where you are, please. Your name and where you are. Kebis in Akwanyi. Kebis in Akwanyi.
I greet you.
There
were. Keki ime wande mwado.
Anye demma, anye demma na mgozie yena kabu. Radio Biafra, anye na Thailand na basozi.
Unye mwini nende na Biafra, eke nende na mwini nende na Thailand. Ude dure unu.
You're welcome.
I am going to go forward.
bikoni ka hapo ni ka ka bikoni ina no ko ku ya ka yi Singapore oju ko akara ya na no gen kia sine ni e mere ya o to si mere ya ina o ko ka ya hapo mwa to ke ta na yo mo biko if you know that you will not come out to support us you better go and get police at least
simple
there is simple oh we want to ask
Job. Don't beg anybody to come. If you don't want to come, you sit in your house and sleep.
Hello?
Yes, go ahead.
No?
Go ahead.
Yeah. What I'm trying to say is this. This can go Thailand in a debate. Me and my talk, no. Because this is not the issue. In any book, I get an apple. Can you see the land board to have so called useless devil and the apple? All that the only book, I get an apple. Before the other Korapuka, before, I'm not going to work with this job. Get our work and I don't think of that job. We are going to play anything. Maybe I saw in peace, and I am in peace. I saw in pieces, and pieces are in pieces. I told you, I told Kakola to get Gragam. No, obviously, I need it. What we need now is we to unite and fight against our enemy. I'm tired to stay in another. So because one of my colour say Bikoni. On every downside and a true and this and a true. They are who we have OPC, OPC, one like me. Can you not talk for Kiana Gratis Graga? Because one of the Aga Bikoni. Because of John Bikoni, because of John, I fight here our enemy when we sign out of that sheep, Bikoni. We don't belong.
There were one normal. Yes. Mande Malaysia ndewo ndi Malaysia bu ndi uku ndewo
so mande ndi kan seku tambiya nan kinki
ah gali mechi no you know
ni en teresa wannan yake bana na okay acha meza wannan muke ni ho ku
yes
yin tire ku na hapun ya yin tire ku na diko dogu ma ndi bible oburo na ikuku kaya na we na agwa ndi uwa iwa ichori ike ichori iti we megini we nguru mwanyi anamu ya tanyan kwa aibucha ni ikuku ime zike jua jujua then ayukulizi uku makihia ayukulizi makihia ini uku oburo ni ikuku kaya na we guba mbu uwa anamu ya nawati na kwa
I na bia ka oku chege kwo no bi ka ga no ana ma ehia radio bia fa ajuri ajaju ni kuku anya we secret there's no secret ogun ihe nwa na anya choro ikwe kwu biko gbue na nkenke ihe na ekwu biko ka ma nyere ga aka n'ihi na anyi ga emechi na ndi mmadu si anyi mejie oge anyi elu lewo onwe ha na kpo volunteer form iwuru koro bia gbasiri ike gwa anyi ihe ga emelere anyi wanting to kanya kpọrọ oku eze anyị oku amalitere m ikwu okwu ebe a si na ma Naijiria ekweghị ka anyị la anyị ga-akwatu Naijiria kwa ihe m kwuru ebe a ka ihe ọzọ chọrọ ka m kwuo after 2015 ma nwere ihe ọla anyị mere then anyịche redio biafuru na ngara anyị ntị it's easy ka ihe a na-agba ekwuru ihe afọ nugwu ụlọ na nke a na-eme na Anambra steeti February is the last election a ga-enwe ebe ahụ ihe dị iche ga-eme ahụ na ị na-akọ ogologo akụkọ peaceful move nonsense gịnị bụ peace a na-akpọrọ m anyị ụmụnna anyị nwaanyị na-ebi na n'ugwu awụsa na-akọ eri akọ eri what useless peaceful actualization chike kpọkwa ha ọkụ please go ahead let's conclude
so ihe ọzọ m chọrọ ikwu nke a bụrụ alụ m chọrọ ịtụtụ ụmụnna anyị na ebe niile ha na ebe dị iche iche na mba ụwa hụrụ na even today ọ nwere mụ na ya na-akpa nkata sị m ya na edigireti anọ jere ana ya gụrụ na Lagos because na enwere ihe mere eji wee na-ekwu na ya na edigireti ya ọ dị mụ ụbọchị ole na ole gara aga detembe ana m na be mana ọgbata m n'uche na-abịa m n'ime yeno very deep in my heart na-asị m na ọrụ m ụmụnne anyị ga-aghọta ndị jitu ndị ji ihe ire nnu ego ndị bụ ike gaa n'ala igbo jee rụọ ọmụ ihe dịka for example dịka maternity ụlọ akwụkwọ ụmụaka
mụọ ya n'ebe ogo n'ozuzu oke ọbụrụ ọnwa ụdị nke ndị Naịjirịa na-arụ anyị den onye bịabịa ya eme nwa mụọ ebe weta onye ya kaadị onye erisivu ya gwụrụ ihe ndị banya nakwa inishia ọwụ ne na ya edin ya ọsụ nwa kwa hospital a n'ọkwa ndị Biafra nne ya ịbịa na skul ahụ ụmụaka na-agụ skul primary school dị ozuzu oke ịbịa na primary school ihe ụmụas ji kọmputa ga skul ọ dịghị expensive ndị ji ego ị na-aga skul ahụ once in a week or once in a month abanye orientation na secondary schools onye ndị nne ndị ji ego ndị kpatara ego onye je mba ụwa je na-arụgasị ụlọ akụ ebe dị iche iche nwanyị ha ji that money so nwanne anyị anyị maara ha mara ma ha ọrụ ma ha nwere ike gị ntị ụmụ nne anyị ndị na-ebe na mba ụwa ha na ana igbo jee rụọra anyị jee nọrọ ụmụakwụkwọ zuru oke dere ụmụakwụkwọ na-aga akwụ nwere ike nwansị na emepe ezigbo ụmụ nne anyị ụmụ na-edekọrọ anya na ịmụ ya na-akpọ Biafra
ndewo unu ewele iwe oge anyị erule oge anyị ọzọ anyị na-agbasa ozi ọzọ n'abalị a na-elekere anya akwa ya akwa 1 o'clock 1 a.m. anyị ga-agbasa ozi ọzọ biko na ndị ọgbanye ha na-agwụsị na London na si anyị kwapụ n'ihi na bandwit ebe anyị na anyị ga-esi ebe ahụ wee pụọ n'ihi na asị na Thailand na-agbasa ozi biko unu emeela zaa anyị oku aga m achọ ka onye kpọrọ oku akwụkwọ n'ike mezisi ihe ọfụma nye anyị 2 minutes biko kere maka imechie Pastor Levi.
Ụmụnna eji ha wanye kere ndị na-azara oku ha kpara ebe taa na ndị enyere ezinụlọ chọrọ ikwu ọ bụ ike mee ụfọdụ ngwa onye ha ma ghara ime ikwu ya mgbe a gara patrona mmiri ahụ gara nke ndị vikago onye mmadụ nọ na mmiti anya ebe a mgbe anyị mere mmiti anya e were aka ịlụ ọba mmiri ahụ mmadụ ebe ka anyị dị ebe a 1 2 3 4 5 6 ma ha ajụrụ ime mmiti anya 14 people eji m dị rekọd 14 people ka anyị jiri nwee mmiti anya ahụ eyie mmiti taa kwuola ikuku n'abalị anya gbere onye ji akwụkwọ ya gbasa ozi gwa ndị mmadụ na ha bịa ebe taa ekwere m maka mmiti a chọọchị semina anyị nwere ebe a ga-agbasa by 5 anya gbasa ya by 3 I called you mana o wutere na ndị same people adakwa mmiti taa echi ha na-eme spet ka ndakwa kpọọ ha ọzọ ụmụnna anyị ji ekwe kịta ọ ndị kwere ihe na-eme ndị anyị na ha ji arụ ọrụ obiọma na kpam ebe awụ na mgbe m bidoro chọọchị ahụ n'obodo anyị ruo iri anyị rihe ọgụ chọọchị ahụ n'ebe taa gbara ala ebe a tue pupu bịara ebe a soro mmepe ya emechi ụfọdụ ala anya fọzi ịsatọ fọm ịsatọ anya fọzi ise mana ịbịa ebe a taa ana m agwa gị arịmetu ihe ọwụrụ ọnụ chineke Biafra nọnyere m n'obodo a ịbịa chọọchị ọbụla anyị kara ebe a mmadụ peka mpe nga anya ruru 100 evrida akụkpọ m ebe a saa akara chọọchị ebe anyị gị ruo 100 adịmanụ ya ọwụrụ aka Biafra abịago ebe a ihe m ji sie ụnwụ ọnwa eziokwu ikwugha nnụ gara ikuku ọnwa anọ gara aga enwe ihe ị na-akụzi adịm echefu ya esi onye ọbụla ga-asọ Biafra ga-akwụrụ n'eziokwu ihe tikpa n'ụkwụla Biafra ya one word this my brother na-eme okwu na redio I'm a media lover even na Nigeria jụọ ajụjụ m I'm a media lover I read news jụọ my members ana agwa anyị news sometimes news na-eweta ndị chọọchị m ha na ha amadị ebe onye esi abịa I'm a lover of new media ụmụnna asị mmụrụ ga na-enwe efe n'oge na redio Biafra a na-amụta ezigbo ihe ebe a ụwụ sọsọ na-anachi Biafra mana a na-amụta ezigbo ihe ebe anwa eziokwu owuwe ido na bihe redio Biafra ka m nọrọ n'ya ọzọkwa ọwụ na m a na-anụ bịa bifo mana ana m afụ ya na-ekwu ya na-eme ya bikonu ihe m na-anya taa ka o si taa dị mma onye mmadụ ihe Biafra tọrọ ya ụtọ nọchikwa ka anyị na-aga n'iru dịka ajụjụ nwanne anyị jụrụ ka ihe ihe ga-eme ka ihe gaa n'ihu enwere inwe nsogbu ọzọ. Ya bụ one question ọ jụrụ na like awesa ya naghị ga-egwa ihe ụnụ taa ahụ na alala redio Biafra gbanye ọkụ ha anyị aga n'iru anyị nweta ihe a chọrọ brọsh taa 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 ọ na-ejegodo eje buru kasịba laịfụ ya ma anyị gaa n'ebe a kpebi ihe anyị ga-eme ihe ga-eme ka anyị gara inwe nsogbu echi inweta Biafra ihe a ga-eme lawa a sị gị mpakọrọ kila na anyị na-ala ịlaga ịlụ ọgụ anyị enye gị mgbe ị ga-eji ịlaga ịlụ ọgụ ala ha agbaka alụ ọgụ anyị ga-ana ga agwa gị ya mana nke mbụ nna nna anụ n'ọnụ gị nwere isi ọrụ eziokwu wụ egbe mbụ anyị ga-ejido eziokwu ọnwụ na ihe na-ebe a na-agwa onwe ha eziokwu ma bụrụ anyị ga-ebu emume Naịjirịa
kpụrụ
ihe na-ebe a ihe na-ebe a ekpe ndị ekpe nta mmadụ ịnọ ndị ekpe nta mmadụ ịnọ bụ akwụkwọ nsọ gị supreme foundation mmadụ ịnọ awa ya karịrị ya n'ebe a gịnị ka a na-akọ ọnwụ eziokwu ka chọrọ ị na-ekwu eziokwu na redio ụwa na eziokwu ha ga-esoro anyị ihe kpatara ụdọ bịara biafra wụna agbagada anyị eziokwu kemgbe
ụwa
onye ọbụla ga-ekwu eziokwu ya kwuo ya ọnwụ eziokwu ndị duga anyị mgbe agwa ha anyị eziokwu otu ị na-esi ekwu mgbe ụfọdụ na-akpọ ndị pastọ sọ n'ọnụ ọnwụ eziokwu ụfọdụ ndị pastọ anyị wụ ndị wayo chukwu akpara ha atụ chukwu kpara ha onye chukwu kpara ha bịa na-echu eze na chọọchị ọ bịa ghọtara chineke afụtara ụmụ ya afụfụ ọya ka eji emena pastọ ọ wụghị ịba ha iji kpọ ịba ha ba eni ka ọ eni flit ebizikwa gị iburu demeo asịkwa m ebi gị ebula mana ọ nweghị ahụ ihe anyị bịara nke a wụ onye ya na-enyezi enye n'efu mana ọ dịghị aha ka ị bịara ịpụta ha n'ijire chineke ozi bụrụ ka ịgba ụgbọelu gba ụgbọala ị ga-ada ọ bụrụ ihe ibu n'obi apụta imepe chọọchị chọọchị gị ga-ada babụ ịgwa na kọrịshọ sịra ndị na-achọ afọ ha ndị na-achọ afọ ha chukwu kpọrọ ya asa onye ga-ana na Biafra na-achọ ihe Biafra abịakwala achọ afọ gị ịdị ịchọ afọ gị ọ ga-ada ị ga-ada n'ụzọ e nwere ihe a na-akpọ sakrifai ị mana ịla ha anyị ga-atụta ya ejila mmeri a ndị hausa anyị anọ n'abalị akpali ha họta ndị ga-enyere anyị aka e nwere men of intelligence men of wisdom here four people in Thailand can pull down the mountain four people anyị don't have much people ndị ekpe nta mmadụ na super nation ọ wụzikwa
ihe achọrọ mmadụ iri adịghị ama ama
ok nwanne m maka ọnọdụ gariri ejigharị zanụ m ejigoro nke akwụkwọ nsọ
ten people
so ebe ahụ na-achọrọ mmadụ iri sọnsọ ndị ga-asị come down console anyị na-ala a sị gị lawazi lawa hapụ ezi ihe ga-eji ala nkịta sị hapụrụ tụpụ ya ọkpụkpụ ezi hapụrụ ọgụ ya na ụmụ mmụọ ọyị ha anyị na-achọ nna ndị ọgwụla ka ọha m n'ọnụ ụmụnna m banyụọ redio gị banyụọ ego ihe na-ekwu anyị gara na ebe a kwuo na anyị ga-esi na gaa nụ lie nwaanyị nwaanyị ukwu ụbara afọ ruo ya na ọmụmụ
ka m emechi ya biko ndepụla wetiri ndewo ị ga-ekwu okwu ma emechaa ị ga-ekwu okwu skip that biko na nke a bụ redio Biafra ụmụnne anyị ndị gara anyị ntị ebe niile dị iche iche ụwa niile gburugburu biko anyị na-anabata unu na-asị unu echefukwala ọzọ na anyị ga-abịa na-elekere anya asaa n'uhuruchi ọ bụrụ na n'ala Biafra ma ọ bụrụ na London ọ ga-akwa na-elekere anya mbụ n'ụtụtụ na ebe a bụ Bangkok na Malaysia anyị na ụmụnne anyị na ebe a n'ihi na anyị na-ekwu okwu kwumie ya ekwumie kwubihi ya ebe ọ gbara ọkpụrụkpụrụ tumu ụfọdụ ihe dị aṅa aka n'ihi nke a biko anyị na unasi unu unu gbasa ozi unu gwa ndị enyi unu gwa na ndị agbata obi unu niile unu ga-agwa ha na redio Biafra ga nọ n'ikuku na Bangkok n'abalị nke taa elekere anya mbụ isi mbụ n'ụtụtụ 1 AM Bangkok time ọ ga-awụ elekere anya asaa na London ukwu otu aka ọrụ elekere anya asaa na obodo anyị bụ Biafra biko ana m asị ka onye nwe anyị bụ Chineke nke usu niile nke ndị agha biko chebu niile n'otu n'otu na ezinụlọ unu niile kama na nke kacha nke anyị na-arịọ ka onye nwe anyị nwee ike chebe obodo anyị bụ Biafra ndewonu.